Inkosi mzalwane uNeville, ningahlala phansi. Okokuqala, bendixakeke kakhulu namhlanje de ndaphosa eminye iminxeba yokugula. Bekukho abanye abantu kwiimeko zabucala bokuba bathandazelwe ebekumele ndidibane nabo. Kodwa ngoku ezinye ze elinye lamaqela ndiyakholwa uBilly uthe lisuka eCanada, iindawo ezimbini okanye ezintathu ezahlukeneyo ngoku bangena apho uyazi baze bahlale ezihotele nazihotele zasendleleni rhoqo ngalo lonke ixesha. Kwaye ndiya kuhlangana ndihlangane nabo ndibathandazele besiza bevela kuyo yonke indawo besuka kwihlabathi jikelele kunye neAsia, iEurope nakuyo yonke indawo. Umhla ngomhla xa silapha abantu bayangena. Kukho abangcono kunamakhulu amathandathu kuluhlu abalindile udliwano-ndlebe labucala kwaye ke yenza ukuba kube nzinyana. Kodwa abantu abagulayo ngenene kunye nonxunguphalo ekufuneka bathandazelwe ngokuba ndiyazama ukuhlangana nabo. Nje ke kusukela ndandilapho kunye nebhodi yamathenjwa kwingxoxo encinane nebhodi yam yamathenjwa apha enkonzweni kunye kwafuneka ukuba sidibane kwimizuzwana embalwa edlulileyo. Kwaye ngelo xesha yandilahla malunga neyure nesiqingatha kwaye kwakukho abantu abathile babefanele ukuba balapha ngelo xesha ukuze bathandazelwe. Ukuba balapha ndingathanda ukubathandazela ngeli xesha. Ke ukuba bayathanda abo bantu bebemelwe kukuthandazela ke kuba bayakuza ngoku ngeli thuba umdlali wepiano nokuba ngubani na ekunguye uyakuza kwaye asinike into isanduleli sande esincinci umnyango omkhulu ngoku ukufuphi uYesu onovelwayo. Ngoku abo bamele kukuthandazelwa ukuba bayathanda ukuba babe ngaphi na andazi kwaye nina ningabazalwana. Ndiyacinga bazalwana, ndiye ndabandezeleka kakhulu emzimbeni wam. UYesu wathwala ngomzimba wakhe ubunzima ukuze abe ngumlamleli olungileyo ukuba yena enguThixo wenziwa inyama ukuze abe nokubandezeleka, abe nokuziva iintlungu zobulwelwe kwaye kungoko weza ukuza kwenza isicamakushelo. Kwaye koku wayalela ibandla lakhe ukuba liqhubeke nomsebenzi wakhe. Kwaye ndiwuhlonipha kakhulu umsebenzi wozonyango, utyando nanjalo njalo, lowo ngetalente athe uThixo wabanika yona ukuba benza izinto ezithile emzimbeni, ukutyanda nokukhupha amazinyo awonakeleyo nanjalo njalo. Ndiyakuxabisa oko, kodwa kuza ixesha apho bangaphezu kolwabo aba abazi intoni amabayenze, yabona. Kwaye ndiyacinga ngoko sinelungelo eligqibeleleyo njengoko besiya kwenza ngokwendalo kuba besisiya kugqirha wosapho lwethu, mhlawumbi ugqirha phandle emaphandleni, ugqirha othile omdala olungileyo ophethe isibane kwaye ahambe enqumla entsimini ngobusuku ukuze akufumane ukukunyanga. Kwaye ukuba uyasilela ukwazi, uya kuya kumntu ongaphezulu kancinane kunaye, uya kukuthumela kwingcali specialist. Kwaye ngoku ukuba ingcali ayazi, ndiyavuya ukuba sifumene elinye iziko umnyange omkhulu. Kwaye akasileli, lo akasileli ngokuba ungumdali ngokwakho kwaye wasenzela indlela. Ngoku ukuba bekukho nawaphi na amandla okuphilisa ngaphakathi kum okukwenza, bendiyakuza phaya ndiyenze, bendiyakuvuya nje ukuyenza. Kodwa njengamandla okuphilisa andinawo, akukho mntumbi unamandla okuphilisa. Kodwa sithunyiwe, yabona, ukusuka kuKristu ukuba sithandazele abagulayo, osele ewabekile amandla okuphilisa, yabona. Kwaye siza kuphela njengokuba kwakunjalo ukubhala itshekhi kuloo nto. Kwaye nantoni na enithe nayicela kubawo egameni lam, leyo yitshekhi engabhalwanga. Nantoni na eniyicela kubawo egameni lam, ndoyenza. Esinjani isithembiso? Akunakho nje ukusilela. Kwaye ndibancedile abazalwana noodade bam ehlabathini lonke benza ezi ntlawulo okanye benze oku kutsala imali kule mali ingamaphepha kwibhanki kaThixo egazini likaYesu Kristu. Kwaye ibe yimpumelelo kakhulu. Hlala ehlawulo kwaye ngenxa yokuba isikhokhelo ntlawulo sele siphaya, uyabona, wahlatywa ngenxa yezikreqo zethu, ngemivumbo yakhe saphiliswa, uyabona, kuphelile. kwaye siyavuya ngokuhlwanje ngokholo lwakho. Ndiyakholwa ukuba uBhili ebendixelela ukuba omnye umzalwane uvela kude eCanada okanye kwindawo ethile, kwaye ngaba kunjalo ungumzalwane waseCanada kwaye usuka phi mzalwane? Pendleville, Indiana, uvela eFort Wayne. Ndatshata eFort Wayne, ndikhumbula kakuhle, ndaba nemihlangano emininzi phaya eRediger Tabernacle. Ndicinga ukuba uyazi apho ikhoyo, kwaye ndiyakhumbula ndiseyinkwenkwana ndihlele ezinyaweni zikaPaul Rader eRediger Tabernacle njengomlungiselelo osafundayo nje oselula. Uyindoda enkulu umzalwane uPaul, wayenjalo kwaye wayekwanjalo nomzalwane uRediger amadoda okhona. Umphefumlo wabo uphumle ngobu busuku, kwaye ngoku njengoko ndandiseyinkwenkwana zama ukuqhubeka koko abakushiyayo, oko uYesu wayekushiyele ibandla lakhe ukuhla. Ngoku ngalo lonke ukholo endinalo ndiza kunithandazela, kwaye andizi nje ngokungena cwangco. Asifuni kusondela kuyo ngolo hlobo, hayi, akulunganga oko. Siyeza sikholwa ukuba siya kukufumana oko sikucelileyo, yabona. Sisazi ukuba uThixo ukuthembisile, kwaye siza nengqiniseko ezintliziyweni zethu ukuba uKristu wenza idinga. Kwaye nina bazalwana, nizamile ukubeka ukukholwa kwenu esibingelelweni, nenze konke ninako, ndiza kubeka okwam kunye nokwenu ngokuhlwanje, yabona. Kwaye ngoku sinesibingelelo esikhulu esinabela esibhakabhakeni, kwaye kweso sibingelelo kulele idini lethu, unyana kaThixo, yabona. Lelaa dini lophayo, uThixo akanakukhangela ngaphaya koko ngaphandle kokulihlonipha, yabona, ngokuba lilizwi lakhe. Lo ngunyana wam oyintanda, mveni yena. Ndiza kucela umzalwane uNeville, umdala wethu, ukuba angeza ngaphambili nam ngoku njengoko sihamba. Ndifuna lonke ibandla, kungathini ukuba lo yayingumntakwenu, umyeni wakho, unyana wakho, utata wakho, ngumntu othile womntu, khumbula. Masithi ngako konke ukunyaniseka esinako, sisondele kuThixo ngoku ngenxa yaba bazalwane. Masithobiseni iintloko zethu. Bawo wasezulwini onenceba, sizisa kubukho bakho ngoku ngesibingelelo sobabalo, nangona simenga kwisitulo esincinci samaplanga njengoko kwakunjalo apha emhlabeni, kodwa ukholo lwethu lunyuselwe kwisibingelelo esikhulu esivuthayo ngaphaya ngaphesheya, apho uYesu, ivumba elimnandi phambi koThixo, idini legazi laseCalvary, oweyisa zonke izigulo, zonke izifo, ukufa, isoko nengcwaba, wabuye wavuka waze wanyukela ezulwini ukuba ahlale ngasekunene kobungangamsha bakhe. Kwaye thina ngokholo siyeza siziphakamisele phezulu apho kubabalo lukaThixo, kuze sithi phezu kwesi sibingelelo kumdali omkhulu wamazulu nomhlaba, samkele Nkosi njengoko sisondela egameni lenkosi uYesu. Naba abazalwana bethu, kwaye omnye wabo osuka phezulu eFort Wayne apha ePondweni, kwaye omnye yonke indlela ukusuka eCanada apha ezantsi ezele lowona mzuzu ubalulekileyo. Kuphakathi kokufa nobomi Nkosi, nangamadoda amabini eselula, inkonzo eninzi eseleyo kuwo ukwenzela wena Nkosi, amajoni amabini amaKristu akukholelwayo. Kwaye utshaba ludubule utolo, kwaye elo tolo lwetyhefu libethe endaweni ithile emzimbeni wabo, kwaye babuyele esibhedlele sobabalo lukaThixo ukuze baxolelwe baphiliswe, ukuze basondele ngaphambili kwakhona benekhakha liphakanyisiwe besiya edabini, beze kujoyina amandla omthandazo kunye nathi Nkosi, kwaye siya kuhlangana notshaba. Egameni likaYesu Kristu bakhulule, siya kuyalela egameni likaYesu Kristu bakhulule bahambe. Ngamagorha edabini, kwaye njengesicaka sakho ndiya phambili ngoku ukuze ndibeke izandla phezu kwabo. Ngokholo sikholelwa ukuba le miqondiso iya kulandelana nabo bakholwayo, yatsho iNkosi yethu umphathi wethu omkhulu wedabi, ukuba bathe babeka izandla zabo phezu kwemilwelwe yophila. Oku ndikwenza egameni likaYesu Kristu, anga amandla okugula abophe umzimba walo mzalwane amkhulu, egameni likaYesu Kristu. amandla okugula abopha umzimba walomzalwane amkhulu egameni lika Yesu Kristu kwanga kungemka uThixo onamandla onke umdalo wamazulu nomhlaba umyili obomi obungunaphakade nomniki waso sonke isipho esilungileyo zisa iintsikelelo zakho phezu kwaba sibasikeleleyo kubhaliwe ezibhalweni okokuba ukuba nithe kule ntaba funquka musa ukuthandabuza entliziyweni yakho kodwa kholwa ukuba oko ukuthethileyo uya kwenzeka ungayifumana le nto oyithethileyo ndiyakholwa ukuba isigulo sabo simkile emzimbeni wabo ngoku sele kuthethiwe ngoku makwenziwe amen. Egameni lenkosi uYesu ndiyakholwa ukuba ukhululekile. Egameni likaYesu Kristu ndiyakholwa ukuba ukhululekile. Amen.
Does the church believe likewise?
Amen.
Then
ingaba ibandla likholelwa ngokufanayo ngoko ke mayenziwe. Ngoko ingaba bakho abanye apha abangathanda nje ukukhunjulwa emthandazweni masiphakamisa isandla sakho. Ulungi masisondele kuye ngoku njengokuba nibeka izandla omnye komnye phaya phandle. Le miqondiso iya kulandelana nabo bakholwayo.
Most holy God, by faith,
oyena Thixo ungcwele ngokholo sibona uYesu siyakholwa kuye emi ngoku uyaligcina ilizwi lakhe. Aye wathi, naphi napho ababini nangaphezulu behlanganisene egameni lam ndiphakathi kwabo. Ngoko bawo wasezulwini, makathi amandla kaThixo onamandla onke achukumise aba bantu. Nkosi, njengoko benezandla sihlangene omnye komnye, zibekwe omnye komnye, uthumo lokugqibela owalithetha ebandleni, le miqondiso iya kulandelana nabo bakholwayo. Ukuba babeka izandla zabo phezu kwabagulayo baya kuba njalo baya kuphila uyithembisile kwaye siyayikholelwa.
So now it has been done and we praise thee for it.
Ke ngoku yenziwe kwaye siyakudumisa ngayo egameni likaYesu Kristu. Amen. Kwaye egameni likaYesu Kristu anga amandla kaThixo angathambisa ezitshefu kwabagulayo nabasweleyo kwaye njengokuba zithunyelwa kwaye zibekwa phezu kwabagulayo yanga ingenzeka okoku baya kuphiliswa. Sifunda eBhayibhileni ukuba bathabatha kuPawulosi ongcwele iitshefu imibhinqo omoya abangcolileyo baphuma ebantwini kwaye izifo zaphiliswa.
And Father, we know we're not St. Paul, but we know that you're still Jesus. And we pray that you'll grant
kwaye bawo siyazi ukuba singoPaulos ongcwele kodwa siyazi ukuba useNguYesu kwaye siyathandaza ukuba uya kusinika esi sicelo sozuko lakho. Amen. Andazi noba ikhona iideyibhu zivuliwe okanye hayi ingaba zivuliwe. Ukuba kunjalo ndingathanda ukuba bazivule ngeli xesha. Ndiyakholelwa ukuba iqhosha liphezulu. Ngoku ndiyathemba ukuba andizukunidinisa ngobo busuku. Ndiqalisa malunga nesiqingatha seyure okanye imizuzu engamashumi amathathu anesihlanu ngaphambi kwexesha. Kwaye sisifundo sesikolo secawe kwaye ndiye ndacinga ukuba mhlawumbi kungalunga ukuba bendenze oku kushicilelwe kwiteyipu oku kusentliziyweni yam. Kwaye silungiselela ukuya kwisigaba esitsha, umnquba omtsha, zonke zintsha. Kwaye ngoku ndingathanda ukufunda ezinye zezibhalo. Ukuba ninabantu ndingathanda ukufunda kunye nam. Ndifuna ukufunda ukusuka kweyokuqala kaSamueli isahluko sesibhozo. Kwaye sifuna ukuqalisa ngomqolo wesine ukuya koweshumi. Kwaye ke ukonga ixesha oweshumi elinethoba ukuya kwamashumi amabini. Kwaye ndinamaphepha amaninzi ezibhalo kunye nezalathiso ezibhalwe apha. Okokuba ukuba ninabantu ninosiba nepensile okanye into ethile iphepha eningathanda ukubhekisa kwezi okanye nizibhale phantsi ningazifumana. Okanye umnumzana uMagwaya uya kuba nayo iteyipu. kwaye ndifuna le teyipu inikezelwe kubalungiseleli abazalwane bam, abalungiseleli abathe bandiqonda ngokuphosakeleyo, ingakumbi abazalwana beenkonzo zamahlelo kwaye uninzi lwabo bonke ngamahlelo. Aye umxholo wam ngobu busuku uthi kutheni ndichasene nenkolo engumbutho, kwaye ngoku ndiza kufunda ukwenzela imvelaphi okanye ufundo lwesibhalo kuze ndilwenze lube ngokwesibhalo ngokuqinisekileyo. Ndifuna ukufunda kuSamuel wokuqala, isibhozo, isine ukuya kwishumi, emva koko oweshumi elinethoba uya kwamashumi amabini. Kubaphulaphuli bam ababonakalayo, ndiyathemba ukuba xa nigoduka niya kuzibhala phantsi ezi zibhalo nize nizifunde ngenyameko. Nakubazalwana abaza kuphulaphula iteyipu, ndiyathemba ukuba nani aniyi kumisa iteyipu xa kukho into ethethwayo mhlawumbi eningayi kuvumelana nayo, kodwa niya kufuna uThixo kuyo nibone ukuba ingokwesibhalo na. Icinga ukuba sinetyala kuthi nakumyalezo walo mhla. Ndiyakholelwa ukuba zonke iicawe zinamaKristu kuzo, kwaye ngokuqinisekileyo andithethi nxamnye namaKristu. Kodwa isizathu sokuba ndikwenzile ndikwenzileyo kwaye ndathetha endikuthethileyo kungenxa yokuphefumlelwa umoya oyingcwele elizwini. Ngoku makhe sifunde uSamuel wokuqala, sahluko sesibhozo kuqala ngomqolo wesine nokufunda koweshumi equkeneyo kuqala. Emva koko ahlanganisana onke amadoda amakhulu akwaIsrayeli eza kuSamuel eRama, athi kuye, yabona waluphele wena kwaye oonyana bakho abahambi ngendlela. Simisele ngoko ukumkani wokusilawula njengeentlanga zonke. Kodwa into ayimkholisanga uSamuel xana bathi sinike ukumkani wokusilawula, waza wathandaza uSamuel kuYehova. Wathi uYehova kuSamuel, liphulaphule izwi labantu entweni yonke abayithethayo kuwe, ngokuba ingenguwe abamgibileyo kodwa bagibe mna ukuze ndingabi ngukumkani kubo. Ngokwemisebenzi yonke abayenzileyo kususela kwimini endabanyusayo eyiphutha unanamhla, bendishiyile mna bakhonza Thixo bambi benje njalo nakuwe. Liphulaphule ngoko izwi labo, ukanti uqononondise kubo kwaye ubabonise isiko lokumkani oya kubalawula. Waze wawaxela uSamuel onke la mazwi kaYehova ebantwini ababecela ukumkani kuye. Ngoko umqolo weshumi elinethoba nowamashumi amabini yokuqukumbela, nakuba kunjalo abavuma abantu ukuliphulaphula ilizwi likaSamuel, kwaye bathi, hayi kodwa siya kuba nokumkani phezu kwethu ukuze nathi sibe njengeentlanga zonke, nokokuze asilawule ukumkani wethu kwaye ahambe phambi kwethu kwaye alwe amadabi ethu. Inkosi yongeze intsikelelo yayo ekufundweni kwamazwi ayo. Ho, njengebanga lesikolo secawe, ndingathanda ukuthi sifuna ukuzama ukuba sigqale kangangoko sinako kwilizwi, kwaye siyazi ukuba ngamanye amaxesha izinto ziyathekwa kwaye namabandla athile oko kukhubekisa umntu othile ofundiswe ngokuchasene noko bathe bakuvayo. Umzekelo, enye indoda yandixelela ngenye imini engumhlobo wam ohleliyo ngoku, yathi xa wathi mzalwana uBranham, ngangoko bendinalo ukholo kuwe nokukholwa, xa wawuthe sasingekho akukho sihoko sanaphakathi yathi ndithande ukuba esihlalweni sam ndaze ndathi ngokuqinisekileyo indoda ayilunganga. Emva koko yathi usivumele ukuba sime ixesha elide. Emva koko wathi lunye kuphela uhlobo lobomi obungunaphakade kwaye oko kuvela kuThixo kwaye yiloo nto esiyifunayo sonke yabona kwaye akukho sibhalo sithi kukho isihoko esingunaphakade kuba unaphakade akazange aqalise akanakuze aphele ngoko ibhayibhile yatsho isihoko sadalelwa umtyholi nezithunywa zakhe ngoko asingonaphakade kwakukho ixesha apho sasingekho sona kwaye kuya kubakho ixesha xa singekho kwakhona kodwa bangohlwaywa khona phaya ngomlilo nesalfure nangemihadi yomlilo kude kuse ephakadeni kodwa ekugqibeleni siya kuphela kuba isihoko asingonaphakade kwaye ukuba bekukho isihoko esingunaphakade ubuya kufanele ukuba ube nobomi obungunaphakade ukuze uphile esihogweni esingunaphakade kwaye ukuba sasingunaphakade sasihleli sinjalo kwaye wawusoloko usesihogweni kwaye uya kuhlala usesihogweni yabona ngoko akukho nto injalo uyabona unaphakade akazange abe nasiqalo okanye isiphelo kwaye lunye kuphela uhlobo lobobungunaphakade kwaye oko kukuthixo kuvela kwigama lesigrike elithi zoe oko kuthetha ubomi obubobakhe uthixo kwaye xa sizalwa ngokutsha ngomoya kathixo siba ngunaphakade kunye nothixo ukuba sinenxalenye yobomi bakhe nto leyo isenza oonyana neentombi kuthixo ngoko sinobomi obungunaphakade kwaye ubomi obukuthi uthixo uya kuvusa umzimba kunye nobomi ngomhla wokugqibela kodwa ngumoya kathixo ongaphakathi kwethu ovukayo ngokuba ngumoya kakristu lowo wawukukristu othi udlise ubomi imizimba yethu kwaye usivuse kananjalo kunye naye kuba sihlale eluzukweni kwaye silawule naye ngoku emkholweni ngoku bendingenile le minyaka kwaye lo mnquba umile nangona ndamiselwa kwinkonzo yemishinari yasebhaptist ngugqirha Roy E. Davis malunga namashumi amathathu anesithathu eminyaka eyadlulayo apha eJeffersonville ngoku mna ukusukela ngoko bendikumbutho ixeshana nje elifutshane iinyanga ezimbalwa kwade kwavela into ethile eyayichasene nesibhalo ebandleni kwaye ndamxelela ukuba andinakuyenza loo nto kwaye ke ndandigakade ndacelwa ukuba yenza okanye kungenjalo kwaye ndaba kungenjalo ke leyo yayiyinto endiyikholelwayo yokuba eli lilizwi likathixo ngathi kwindoda eyayingumfundisi omkhulu ukuba uya kundibonisa oko elizwini likathixo kodwa kwakunjalo wathi yimfundiso yethu leyo ngathi kodwa ndifuna iphume elizwini yabona ilizwi likathixo kwaye hayi ngenxa yokuba ndingengowombutho okokuba bendichasene nombutho ngokuba ndinombulelo kubazalwane bam endithetha kubo namhlanje ukuba ndinezimemo kubo ndiyaqikelela phantse kuwo onke amahlelo ingakumbi kwizintlu zeFull Gospel nokuninzi lwamanye amabani ndiye ndacelwa ukuba ndize ebudlelwaneni babo kwaye ndizibandakanye nabo kodwa ndiye ndahlala ndizimele ngokuba impembelelo endinayo andinqweneli kuyibeka phezu kweqela elinye labantu ndinqwenela ukubeka oko uthixo andinike kona umthandazo wabagulayo ukuze kukhanyulwe ngabo bonke abantwana bakathixo kuyo yonke intlangano akazange andibuze ukuba ndingamthandazeli okanye lona ngenxa yokuba bengengabe nje nanje uthixo ugweba intliziyo yomntu kwaye ngoku ukuqala isizathu sokuba ndingabi ngowabo kwaye ndithethe ngokuchasene noko ukuba okokuqala kungenxa yokuba andikholelwa ukuba umbutho wobuKristu ungokwesibhalo ndiyakholwa ukuba ayihambisani nezibhalo. Kwaye nantso into endiza kuzama ngayo ngolu busuku, ndizame ngoba balulukathixo ukuqondakalalisa kuni ukuba ayikho ngokwesibhalo ongaqhelekanga ukuba nawo nawuphi na umbutho. Ngoku indawo yokuqala siyibiza inkolo. Igama elithi inkolo lithi isigqubuthelo, kuthetha ugqubuthela into. U-Adam wayenenkolo, kodwa ngokuqinisekileyo wayenza ngokwakhe ngamagqabi omthi wakhe, kwaye ayizange isebenze. Wenza olwakhe ulwazi ngengqondo waze wazama ukwenza indlela yokuphuncuka ukufumana usindiso kwinto awayeyenze ngokwakhe. Kwaye uThixo wayiyala ukusuka ku-Adam ukuya kucwangco lombutho wokugqibela. Akuzange kube njalo. Kwaye ngoba balo lukaThixo siya kuqondakalisa namhlanje ngeBhayibhile, inkolo yayisisigqubuthelo. U-Adam wazenzela isigqubuthelo ngamagqabi omthi wakhe, wayenza ngokwakhe ukuba azame ukwenza into ngokwakhe. Kodwa uThixo wayefuna ukufa, isicama kushela. Ngoko kukho umahluko omkhulu kakhulu phakathi kwenkolo nosindiso. Uyabona, usindiso. Inkolo sisigqubuthelo. Uyabona, usindiso kukuzalwa, sisipho sikaThixo. Usindiso kukuzalwa, sisipho sikaThixo. Kwaye asinakuzuzwa nguye nawuphi na umntu okanye naliphi na iqela labantu. Umntu ngamnye uThixo azisa kuye esi sipho, kwaye ezi zipho zobomi obungunaphakade zamiselwa nguThixo kumntu ngamnye phambi kokuba sibe nehlabathi ngokwezibhalo. IBhayibhile ithe kwisityhilelo ukuba umchasi Kristu owayeza kuza phezu komhlaba uya kubalahlekisa bonke abemi behlabathi abamagama angabhalwanga encwadini yobomi yemvana kwangaphambi kokusekwa kwehlabathi. Yabona, uThixo ngokwazi kwakhe kwangaphambili wabona ukuba ngubani na oyakuza kwaye ngubani na ongayikuza. UKristu wehla ukuze enze indlela yabo babeza kuza. Yabona, ukwazi abanye ukuba unguThixo konke konke umelwe kukuba ngongenasiphelo, kwaye ukuba akanasiphelo akanakuba ngongenasiphelo ngaphandle kokuba ngonamandla onke. Akanakuba ngonamandla onke ngaphandle kokuba abe kwindawo yonke. Akwazi ukubakho kwindawo yonke ngaphandle kokwazi konke. Ngoko uyabona, konke oko kumenza uThixo. Yena wayesazi isiphelo kususela ekuqalekeni, wayesazi ukuba ngubani na owayeya kuthi nowayengayi, kwaye wayesazi ukuba kwakukho abaninzi ababeya kuthi. Wathumela uKristu ukuba enzele intlawulelo abo babeza kuza. Ngoku akukho nto sinokuyenza enokuthanani naye. UYesu wathi, bonke andinike bona ubawo wam andi ixesha elidlulileyo baya kuza kum, kwaye akukho mntu unokuza ngaphandle kokuba ubawo wam amtsale. Yabona, yabona, konke kuselwazini lukaThixo. Uthi, mzalwana uBrenham, ingaba ndingaphakathi? Andazi, yathemba ukuba ndingaphakathi. Siyalusebenza usindiso lwethu ngoloyiko nangokungcangcazela. Ngoku ibandla limiselwe ngenxa engaphambili ukuhlangabezana noThixo lingenabala okanye mibimbi. Ukuba sikwela bandla simiselwe ngenxa engaphambili kunye nelo bandla, ngoku sihlole ngelizwi. Ngoko ungakhangela ukuba sikude kangakanani na. Ngoku ubuKristu obungumbutho abunakuze bunike eso siqinisekiso. Hayi, abanye babo bathi unyuke uze uvume ukuba uYesu unguKristu kwaye ubhaptizwe ebandleni. Umtyholi wenza kwaloo nto ini, uyakholwa ngokwakhe ukuba uYesu unguye uKristu aze ancancazele. Yabona, injalo loo nto. UThixo akazange ayalele naphi na esibhalweni ukuba kuze kubekho nawuphi na umbutho. Akukho ndawo eBhayibhileni yoko. Adam waqala omnye kwaye wasilela. Waze emva koko uNimrod wazama ukwenza umbutho ukuba ungumbhali-mbhali. Kwaye uyayazi imbali yaseBhabheli, funda iibhabhile ezimbini zikahislop uya kufumana ukukhanya okukhulu okokuba uNimrod le ndoda yesono yathabatha iibhabhile kunye nalo lonke ibandla elincinane elingudade wayo okanye iindawo ezikufutshane eyayingumfuziselo wolu suku lokugqibela lobukristu obukrekrileyo kwaye wenza indawo enye enkulu kwaye bonke abanye bayinika imbeko kwaye apho wakha inqaba wazama ukwenza abantu babe ngumbutho kodwa yasilela oko wasilela uKora uNumeri 16:1 ukuba ungathanda ukufunda uKora wazama kwaloo nto inye wabahlanganise bonke abalevi waza wathabatha abanye abantu abadumileyo umntu ophakamileyo tomkhulu indoda engcwele bahlanganisana yena noDathani baze bathi akulunganga indoda enye izama ukuba phezu kwethu sonke ke ngoko bazama ukuqalisa umbutho kunye baze beza phambi koMoses noAaron athe uThixo abanyulela umsebenzi baze babaxelela bathathela okuninzi kakhulu phezu kwabo ukuba ibandla lonke lalingcwele kwaye babe nelungelo lokwenza njalo ebuninzini bamacebo kubakho usindiso kakade batsho oko akusebenzi kubuKristu oko usemfazweni qaphela omkhulu kakhulu umahluko ungathabatha isibhalo uze uthi uYudas waya wazixhoma kwaye hamba uyokwenza ngokunjalo ukuba uyafuna kodwa oko akuyenzi ukuba ilunge. UThixo wayenyule uMoses kwaye uThixo wayenyule uAaron kwaye yayingumyalelo waloo mini kwaye kungakhathaliseki nokuba elinye icala lalikhangeleka lilungile kangakanani na lalichasene nokucinga kukaThixo kwaye kufuneka sivumele ukucinga kukaThixo kube kukucinga kwethu mayithi ingqondo eyayikuKristu ibe kuwe kwaye le Bhayibhile ityhila ingqondo kaKristu kwaye yonke incwadi yesityhilelo ebizwa ngokuba yi-Apocalypse sisityhilelo sikaYesu Kristu kwaye sinokubona indlela ayigweba ngayo loo nto indlela ayithatha ngayo ayibeke kwicala elinye kwaye siya kufika kuyo emva komzuzwana ngoba ngekulungile uKora ndiyakholwa ukuba wayenyanisekile kwisenzo sakhe ndiyakholelwa ukuba indoda ayizange ibhekiselele ekungalungisini ndiyakholwa ukuba ibikukungazi kwendoda engazange yasibona isandla sikaThixo sishukuma kwaye izazi izibhalo kwaye naso isizathu sokuba ayizise nje ekuzathuzeni kwaye loo nto imalunga nama-90 eepesenti zengxaki namhlanje ukuba sizama ukufaka kucwangciso lukaThixo ukucinga kwethu kwaye akufuneki sicinge konke konke wenza ukucinga kwethu sifanele sinikele ukucinga kwethu kwintando yakhe uyaqonda ngoku uKora enentliziyo entle wajikeleza enemfundiso yobuxoxo ebaxelela aba bazalwane ebabonisa ngokuqiqa ukuba uThixo wayengasikelelanga uMoses kuphela umprofeti umthunywa kodwa wamsikelela kuphela kodwa ibandla lonke lalingcwele wathi kwaye ngoku ibandla liphela linelungelo lokwenza oko kwaye ibandla liphela linelungelo lokwenza oko kwaye ke bafumana amadoda alungileyo abalevi ngoku olo lukhetho lukaThixo oluya kubizwa namhlanje abalungiseleli umlevi ube ngumlungiseleli wetempile Moses akazange nababizele oko kwaye akazange aye kuyo ngaphandle ngokungenantlonelo wathi kubo zithabatheleni iincedevu nibeke umlilo ongcwele phezu kwazo nibeke isiqhumiso kumphezulu wazo nokuba nisitshangatshangise esi siqhumiso singcwele esasingumthetho kaThixo kwaye benyuka ukuza kwenza iqela lamadoda ukuba lawule ibandla apho uThixo wayeyalele indoda enye ukuba yenze njalo. Kwaye bathi bakwenza oko, uMoses wawa ngobuso bakhe kuba wayesazi ukuba uThixo wayemyalele kuloo msebenzi. Wathi uThixo, benze bazise ezo ncedevu apha phambi komnquba. Kwathi bakuqalisa ke ukuzitshangatshangisa iincedevu zabo zizele ngumlilo nesiqhumiso sinyuka. Wathi uThixo kuMoses nakuAaron, zahluleni kubo, phumani phakathi kwabo, kuba kamva wababiza aboni abangakholwayo. Kwayeisono ukungakholwa kwilizwi likaThixo. Uyeba ngenxa yokuba ungakholwa, uxoka ngenxa yokuba ungakholwa, uyakrexeza ngenxa yokuba ungakholwa. Ukuba ubulikholwa bungenakuyenza loo nto. Zimbini kuphela iingubo, olo lukholo okanye ukungakholwa. Ulawulwa yenye okanye yenye. Ngoko uThixo eqalekeni wayelilizwi kwaye wenziwa inyama wahlala phakathi kwethu. Wayelilizwi, yena ulilizwi, kwaye xa uThixo ehlala kuwe, lilizwi likaThixo elihlala kuwe, apho unokuphawula yonke into ayithethayo ngo-amen. Lowo uThixo ehleli kuwe. Ngoku ukubani yaqaphela, la madoda amsulwa ephethe iincedevu esandleni sawo, ephethe umlilo ongcwele esandleni sawo. uThixo wawuvula umhlaba wabaginya, wabahlula kuMoses ngokuba wazahlula uMoses kubo. Kwaye uMoses walilumkisa ibandla, musa ukukhohliswa ngolo hlobo lweqela, suka kubo. Ngoku uyazazi izibhalo, funda esesishumelinesithandathu, sesishumelinesixhenxe, sesishumelinesibhozo nkqu isahluko, kwaye uya kusifumana. Zahlule kwababoni, aboni abangakholwayo. Phumani phakathi kwabo, kuba bajonge entshabalalweni nayo yonke into abanayo. Kwaye xana be umhlaba waba lifusi, waza wawa kunye nala madoda aphethele umlilo ungcwele, amadoda amsulwa aqhathwe ngumntu. Kuyafana nanamhlanje ukuba amadoda amaninzi amsulwa awela kumgibe wesithethe, ebambe ilizwi elingcwele esandleni sakhe, kwaye ucingelwa ukuba ushumayela ukusuka kulo. Bone inkangeleko idibana nobuso bomlungiseleli kanye ngelo xesha. Mlungiseleli wasewisile, wayengumlungiseleli wasewisile kude kube ngokuhlwa ngecawe epheleleyo. Wathi akukhangela, ndiyacinga ukuba kuthetha lukhulu kuwe mzalwana ukuba ngaphandle. Ngoku uyabona bephethe iziqhumiso, umlilo uvutha ivumba elimnandi phambi koThixo, nezo zandla zibambe oko, ukanti batshabala bephethe ngesandla isiqhumiselo ngenxa yenokuba befuna ukwenza okuthile ekunyanisekeni, ukanti ukuchasene nelizwi likaThixo bezama ukwenza umbutho. Bathi uthabathela kakhulu kuwe, ngubani wena ukuba uthi unalo lonke ilizwi likaThixo? Basilela ukuqonda ukuba uMoses wayengumthunywa welo lixa. Yabona, wayeno-itsho inkosi, akungekho mntu njengaye emhlabeni. Wayenomyalezo, kwaye abantu basilela ukuwubona. Kwaye uMoses wayekunye ngqo no-itsho inkosi ngokuqinisekileyo. Konke kulungile. Ngoku sifumana into enye namhlanje, amadoda alungileyo, amadoda amakhulu, amadoda axabisekileyo ezama ukushumayela ilizwi likaThixo esandleni sawo ngesithethe esithile esenziwe ngabantu. Ukusika apho nokusika ezantsi apho nokuyenza oku, kwaye yiza ujoyine ibandla kwaye utshintshe ubulungu bakho baze bafe ngokomoya bephethe elo lizwi esandleni sabo. Yabona, babengenako ukumkholelwa umthunywa kaThixo okanye umyalezo wakhe waloo mhla. Abazange babe nako ukuqonda kutheni uThixo omkhulu angasebenzi neqela lonke labantu aze akubeke phezu kwendoda enye. Bangaphi babo endithethileyo nabo namhlanje? Siya kwenza ntoni, mzalwane uBranham? Siyazi ukuba unyanisile, kodwa siya kwenza ntoni? Umbutho uya kusikhupha, asiyikuba nayo enye indawo esinokuya kuyo. Ndiyabasizela, kodwa kukho indawo. Uthi ke besiya kufa indlala. Wathi uDavide, ndakhe ndamncinci kwaye ngoku ndimdala, kwaye andizange ndilibone ilungisa lishiywa nembewu yalo ingqibela isonka. Oko kungokuchanekileyo kukwisiseko esikwasinye abathi bamala ngaso uYesu. Babebhijelekile kumahlelo abo nababingeleli abangcwele nezakhiwo ezingcwele namabandla angcwele neetempile ezingcwele. Basilela ukumbona uThixo kwitempile yakhe engumntu. Wena ungumntu, zenza uThixo. Yabona, babebhijeleke kakhulu. La madoda ayebhijeleke kangako ukuba uDathani kunye nabo babenyanisile. UNimrod wayebhijeleke kangako ukuba wayenokuba nako ukuphumeza into eyayiya kubathabatha abantu ngaphezu kwenkqubo kaThixo. UAdam wayeqinisekile ukuba xa wayegquma ubuze bakhe uThixo wayengenakububona. Awunakubugquma, uThixo kufuneka abugqume. Yabona, yabona, inkqubo kaThixo iyabugquma, hayi eyakho. Kwahlala kungaloo ndlela. Bayasilela ukubona uYesu etempileni yabo, uThixo ebonakalaliswe enyameni. Namhlanje kundenza ndive buhlungu xa ndibona ukuba amazwi eBhayibhile aye agawulwa kakhulu zizithethe, kwaye abantu abantliziyo zinyanisekileyo bema apho beva elo lizwi kwaye bayazi ukuba liyinyaniso, kodwa ababi nabuganga bokuthi bathabathe inyathelo kuba isithethe sabo sibafundisa ngokwahlukileyo. Zihlambeni imbiza nebhani ke bazalwane, qhubekani. Kodwa thina kwaye mna nendlu yam sithatha uKristu ilizwi. Yabona, masithathe uYohane isithathu umzuzwana nje. UNikodimo, umfundisi nomlawuli wehlelo elikhulu elibizwa ngokuba yiSanhedrin, babezihlanganisele ndawonye baza benza izithethe zabo. Omnye wabafarisi nomnye wabasadusi kwaye babe nehlelo labo ngoko, izantlukwano zabo. Kwaye ke ba le ndoda yayingumfundisi umlawuli wale Sanhedrin inkulu, indoda emangalisayo ekufundiseni. Wayezazi izibhalo, wacinga, wayeyazi ngesithethe sabo. Ingaba uYesu akazange athi niyenzile ngezithethe zenu nenze imithetho kaThixo yaphantsi? Uyabona, ngenxa yezithethe zabo, yintoni leya? Bebeka utoliko lwabo phezu kwelizwi endaweni yokuliyeka lodwa oko likuthethayo. But ayithethi le nto, ukhe waqaphela elo ikwalelo lizwi linye umthuli walisebenzisayo kuEva ukuqala umbutho wokuqala. Yabona, okuqinisekileyo kuya kuba ngale ndlela, uThixo akanakuyenza loo nto. Uyazi, yabona, yinto enye, yinto enye namhlanje. Oku siyaqaphela, lo mlawuli weza kuYesu. Into yokuqala ngoku, weza efuna ubomi obungunaphakade, weza kufuna usindiso. Kanti ke indoda efana naye engumfundisi kwaSirayeli, kodwa umfundisi wakwaSirayeli weza kwindoda esingenangxelo yakhe yanayo imini esikolweni, indoda egugileyo endala, umbingeleli omdala, isilumko, yeza kumfo eselula. Izitatanyiswa babezizo, isityeli, seza kumnqibi owayengenandawo yokulalisa intloko yakhe, ukumbuza yena indlela esayelusindisweni nasebomini. Indawo yokuqala abo beSanhedrin wavuma ngokunjalo uNikodimo. Babebone into ethile kuYesu awayengenayo amanye amadoda ombutho wabo. Babona ukuba kwakukho into ethile kuye ukuba wathi, Rabi, siyakwazi wena si. Ehe. Babengena kuyivuma loo nto kuba babeya kukhutshelwa ngaphandle. Yabona. Siyazi ukuba wena ungumfundisi ovela kuThixo kuba kukho mntu nako ukuzenza ezi zinto uzenzayo wena ngaphandle kokuba uThixo unayo. Siyayazi loo nto. Oh, bethu. Umbutho. Oku siyaqaphela ukuba uYesu wayesesibonakalaliso sikaThixo. Ngoku akukho mntu nako ukuzenza ezi zinto ngaphandle kokuba uThixo unayo. Babesazi ukuba kwakukho into eyahlukileyo kuloo ndoda. Wayekukukhanya kwaloo mini, wayelingqina likaThixo. Wenza njalo noKora. Wabona into enye kuMoses. Babengenayo indoda enjengoMoses ngaloo mini. Wayelingqina elingcwele likaThixo laloo mhla. Kumandla kaThixo, uKora neqela lakhe bayibona kuMoses. Baqonda ukuba ayinakuba nguMoses. UMoses ebengenakuvula ulwandle olubomvu. UMoses ebengenakuthumela izibetho phezu komhlaba. YayinguThixo ngoMoses. Kwaye ngenxa yokuba uThixo owayezenze wamelwa kwingqina okanye ekukhanyeni kwemini, basilela ukuyibona. UKora wayefuna ukwenza lonke iqela lamadoda angenise nantoni na. Yiloo nto umbutho ulungele yona. Ngenisa yonke injubaxa ekhoyo kwaye uyibize ubuKristu. Thumela inkwenkwe esikolweni engazi ngakumbi ngoThixo njengoko unoqhakanco beyakwazi ngobusuku baseyiphutha. Thumele phaya umnike imfundo umfundise isaykholoji uze umnike iPhD kunye nesidanga sobugqirha okanye isidanga sobugcisa okanye into ethile okanye enye into enjalo kwaye umthumele ukuba aye kushumayela ivangeli engazanga sindiswe nokusindiswa. Lowo uya kukhanyela ukuzala kwentombi yenyulu novuko. Akukhanyele impiliso engcwele. Akukhanyele amandla kaThixo. Akukhanyele kwayimigaqo awayifelayo uYesu. Khanyele uMarko 16 ukuba wayephefumlelwe. Akukhanyele le miqondiso eya kulandelana nabo bakholwayo xa uYesu wathetha amazwi ngokwakhe. Akukhanyele izenzo 2:38. Akukhanyele nasiphi na esinye sezibhalo eziphefumlelweyo. Aze azame ukuthabatha isithethe sabantu abangazi nto ngaso, anokoze ngaso, kwaye xa ubaxela inyaniso kwaye ubabonisa inyaniso, baba neentloni zokushukuma ngenxa yombutho wabo. UKora wenza kwaloo nto. Wabona uThixo, uMoses. Wabona ukuba yayisisithunywa sikaThixo sisebenza ngaye. Kwaye uNikodimo wambona uThixo ekuKristu. Akukho mntu unako ukuzenza ezi zinto ngaphandle kokuba uThixo unaye. UNikodimo wayesele ekuloo mbutho ezama ukuphuma. UKora wayephumile ezama ukwenza omnye ukuba angene. Yayiyinto eyahlukileyo leyo. UNikodimo wayezama ukufumana usindiso, ukuphuma kwinto. Wayekuyo oko eseyinkwenkwe, wayediniwe yiyo, wayefuna ukusindiswa. Kodwa uKora wayezama ukuzenzela indawo apho anokuba ngodumileyo. Yindlela abayiyo abantu namhlanje. Leyo yingxaki nobuKristu. Sinokulinganisa okuninzi kobuxoki. Kwaye abantu bethu bakwamoya, kolo ngentetho, babi ngayo. Ulinganiso lwenyama. UThixo makaphakamise indoda ayinike into ethile kwaye wonke umntu elizweni uya kuzama ukulinganisa loo mntu. Ingaba uqundi ukuba ubulala iqela lakho xa udlala ibhola kwaye ubabalo njengoko uPawulos wayetshilo. Masilubaleke ngomonde olugqatso. Indoda enebhola sukuyithabatha ezandleni zayo, zama ukuyikhusela. Kodwa endaweni yoko, ngenxa yokuba engengowombutho wakho, uzama ukuyithabatha kuyo. Enye indoda eliqhitala kakhulu ayinako yayinokukhubeka kwiintyatyambo ekhaphethini. Uzemva koko uzame ukuyisusa kuwe. Ilungele lodwa ngoku ukuthetha ngokomoya ndithetha xolo mna. Ewe, uya kukhubeka kwinto encinane njengezenzo 2:38. Qinisekileyo uya kuwo. Ukuba ukhe wakhubeka kuMarko 16 uya kuphumelela njani. yabona izifundo eziphambili kakhulu zikaKristu kwaye kwaloo nto yayicociwe kwibhunga laseNicene basaqhubeka kuyo emva kwayo yonke le minyaka ezama uKora wayezama ukwenza umbutho ukungena kuwo kwaye uNicodemus wayekuwo ezama ukuphuma kuwo. Wamkelwa uNicodemus waphuma. UKora watshabalala kuyo kwimigudu yakhe, watshabalala kweyakhe imizamo. Oh, bethu.
The organization that Nicodemus
umbutho awayekuwo uNicodemus wawusazi ukuba uKristu wayethunywe nguThixo. Watsho njalo uNicodemus kwisahluko sesithathu apha uyakuvuma oko, Rabi, siyazi ukuba ungumfundisi ovela kuThixo kuba akukho mntu unako ukuyenza le mimangaliso uyenzayo wena ngaphandle kokuba uThixo unayo. Kwaye kwa elo qela linye ngenxa yombutho wabo lambiza uBhelizebhule ngenxa yamandla akhe okukhupha iidemoni. Kwaye bathi ulahlekisa abantu bethu ngemfundiso yakhe. Into enye namhlanje. Ukukhohlisa ntoni? UYesu wathi, ndenza kuphela oko kumkholisayo ubawo, ndigcina amazwi kaThixo kuphela, ukuba wayelilizwi. Akukho nto enokuyenza ngaphandle kwelizwi. Kodwa ngenxa yombutho wabo, ngenxa yendlela yabo, babe namadoda abotshelelweyo, ezintliziyweni zabo babeyazi, kodwa umbutho wabo awuzange ubavumele ukuba bayigcine. Emva koko, ukwenza indlela yokusaba, ukugcina abantu bangawushiyi umbutho, bonke abantu bayamlandela. Ukugcina abantu bangawushiyi umbutho, baze balandele inyaniso kaThixo, nto leyo wayeyinyaniso, ndim inyaniso, ukukhanya. Ukubagcina ekulandeleni okuya bathi wayelahlekisa abantu. Ndicinge indoda eyathi entliziyweni yayo yayisazi ukuba yena wayenguThixo okokuba uThixo wayekuye. Akukho namnye unako ukuzithetha ezi zinto nokwenza ezi zinto ngaphandle uThixo unaye. Ukwazi oko kwaye uyithethe loo nto kwaye uyivume loo nto uze emva koko ujike umbize uBhelizebhule nomkhohlisi wabantu ulahlekise abantu abantu babo ngemfundiso yakhe. Oh, be uNicodemus wayesazi ukuba wayengumprofeti ngoko lowo yayingomnye kumbutho owayemthanda ngokwaneleyo uThixo kwaye emoyika ngokwaneleyo uThixo. Kwaye beqonda ngetestamente endala ukuba le ndoda yayineziqinisekiso kwaye yayiqondakalaliswa yangqinela umprofeti othunyelwe evela kuThixo. Indoda ndiyayihlonipha ukuba ithe yafika ngobusuku yafika apho ingcono kakhulu kunootishala bethu abaninzi namhlanje abayikuza kwaphela. Ekugqibeleni wafika uNicodemus ngoko musa ukumgweba ukuba ukafiki. UNicodemus wayesazi ukuba wayengumprofeti ngoko wayemoyika uThixo wayengenakuyivumela loo ndoda imke kuye ukukhanya kwaloo mhla. Akukhathaliseki yayichasene kangakanani kukangakanani umbutho wakhe wakutshoyo yayichasene wambona uThixo engqinela laa ndoda kwaye wayesazi ukuba yayingumprofeti. Kwaye ukuba wayengumprofeti ilizwi lenkosi liza kumprofeti kwaye wayeyazi into awayethetha ngayo. Yabona ngoko waya kuYesu wayefuna ukwazi indlela yokufumana usindiso ukuba le ndoda ibingumprofeti ilizwi likaThixo belinayo kwaye ebeya kuyazi indlela yosindiso. Kodwa into awayifundayo uNicodemus koko abantu abaninzi namhlanje bamahlelo alo mhla bamele kukukufunda. Into uNicodemus wayefanele ukuba wayazi koko abantu banamhlanje babefanele ukuba bayazi bala mahlelo wayengaphezu komprofeti. Weza kuye ukuze afumane xelele ukuba amxelele indlela eya ebomini noYesu ngokwakhe wayebubuni. Lowo unaye unyana unobomi ke akenzanga akafanelanga ukuza kuzama ukufunda imfundiso kufuneka eze ukuze amkele umntu. yilonto iye ngoku busuku ilitye lembobo eliyintloko liyaliwa kwakhona yintoni ilitye lembobo eliyintloko lilizwi kakade uKristu yena ulilizwi kwakufuneka afunde ukuthile wacinga ke ngo le ndoda ingumprofeti nje ke ingaba uqaphele uYesu akazange awuphendule umbuzo wakhe wasuke wamkhalimela ngobumfama bakhe ngaphezu komprofeti yena wayelilizwi nokukhanya okukhanyayo kwelizwi wayenguthixo ekhanya ngesixhobo ebonakalisa ukuba yayenguthixo osendodeni wayelilizwi uYohane woqala isahluko soqala uYohane ongcwele isahluko soqala gxebe uthi ekuqalekeni ubekho ulizwi wayewulizwe kuye uthixo wayewulizwe enguthixo kwaye ulizwi wabayinyama wahlala phakathi kwethu kwaye nali ilizwi likathixo likhanya kolu phahla luncinane lobuthathaka lwendoda kwaye kwamfamekisa umbuto kodwa weza kulanda abantu ngabanye ngaphezu komprofeti yena wayelilizwi ububomi hayi kwakungadingeki ukuba akufundise ngobomi obuthile obuzayo wayebobo bomi ngokwakhe wayebubomi wayekukukhanya wayebubomi wayebubomi obungunaphakade babukuye kwaye nguye kuphela ongumniki wobomi obungunaphakade lowo unayo unyana unobomi ngoko unayo awunako ukuba nje nemfundiso yelizwi ngaye kufuneka ube naye uthi oh abantu bahlala phantsi kwaye bafunde loo bhayibhile kunye na onke amagama esigrike kwaye yintoni na inkcazelo kunye neziphumlisi njalo njalo kwaye awazi ngakumbi ngothixo yabona hayi lowo unaso lowo unaso isimo lowo unesicwangciso ngulowo unonyana onaye umntu nguye lowo unobomi uNikodimo wayesazi ukuba wayesazi ngobomi kodwa akazange azi ukuba yena wayebubomi obungunaphakade nantso into indoda wayethetha naye umthunywa ukukhanya kwaloo mini kukhanya kwehlabathi ukhanyiso ke olo lwabonakala ebumnyameni baze bumnyama abakuqiqa wathunyelwa kwabakhe yena kwaye abakhe yena bamamkela ngokuba ngenxa yokuba babengumbutho bebekwe ngokuhlamba imbiza kunye neepani kunye nezithethe ukuba basilela ukubona ilizwi lenziwe inyama uyaphindwa iphindwa kwakhona imbali iyaziphinda rhoko ewe wayesazi ukuba wayesazi ngobomi kodwa uNikodimo wayengazi ukuba yena wayebubomi yiloo nto namhlanje abantu abaninzi kakhulu bazama ukwenza uYesu or umfundisi omkhulu bade bazame ukuthi wayengumprofeti kodwa xa uzama ukuthi wayenguthixo ugqithisile oko yabona kodwa yena wayenguthixo kwaye yena unguthixo kwaye uyakuhlala enguthixo kuko konke ilungile loo nto qaphela akazange amxelele uNikodimo ngoku ekufikeni kwakhe kuye akazange athi ngoku uNikodimo ndikuhlonela kakhulu ngokuba umfundisi kwaSirayeli ndiza kukuxelela ntoni ukhangela ubomi obungunaphakade mhlawumbi kufuneka uphucule kwizifundo zakho akuwathethi kakuhle amagama akho ubuvuvu okanye mhlawumbi umele kukufumana isikhundla esiphezulu kuhlelo lakho ukuze ube nobomi obungunaphakade yiloo nto abantu abaninzi abaye bazama ukuyenza namhlanje aha iofisi ephezulu bafuna ukusuka kumalusi ukuya kumphathi befundisi okanye kubhishophu othile okanye into enjalo oko akunanto yakwenza nothixo kunanto khangela into awayenzayo phambi komntu onjalo wamkhalimela ngokungalazi ilixa aphila kulo ufuna ukundixelela ukuba ungumfundisi kwaSirayeli kwaye akuziqondi ezi zinto xana wathi umntu emelwe azalwe ngokutsha ngokuba wathi mna ixhego ndingene esizalweni sikama wathi kwaye wena ungubhishophu inkokheli yobukatolika umphathi befundisi bephondo kwinkonzo yamapentekosta kanye omnye umntu ngumfo omkhulu embuthweni kwaye awusazi isibhalo osinomoses ukuba benimazile umoses ningenindazile mna ngokuba nguye owathetha ngam yabona kodwa kungekhona ngokwezithethe zabo umbutho wabo oko kwakohlukile kodwa umoses wathetha ngaye kwaye wayengulowo umoses wathetha ngaye ukanti bona babengayazi ngoba babezibophelele kakhulu kwizithethe babengayazi loo nto kwaye abazalwane bam abafundayo abathabatha le teyipu musani ukuyicima ngoku umzuzu nje masijonge le nto kanye ebusweni ndiyakuthanda ungumalusi kwaye andizami ukuba ngowazi konke ukuba ndiyayenza loo mvakalelo ngoko cima iteyipu ndithandazele ndizama kuphela ukuzisa kuwe into eyinyaniso musa ukuyivumela ukuba idlule kuwe ngoko ndiyaluhlonipha ucwangco lwabantu nanjalo njalo kodwa xa usenza le mibutho khangela kubafarisi babengenakuba nanto yakwenza nabasadusi ukuba abasadusi babengakholwa nakwiingelosi okanye umoya okanye uvuko kwanye nantoni na kwaye abafarisi babe nazo zombini kwaye babesemfazweni omnye nomnye ngoku ubunye bukholelwa enye into obuthathu bukholelwa enye kwaye amawisile enye kunye namarhabe enye kwaye nizoba imigca emincinane yintoni onayo ukwahlukana kobuzalwane ke siya kuyifumana loo ndawo ebhayibhileni nje kancinane ukuba yintoni na kwaye yintoni athi uthixo yiyo ngoku hayi akazange amxelele ukuba ahombise wayemkhalimela nje ngokungayazi eyona nto ungumfundisi kwaSirayeli na kwaye ngoku akuzazi nje ezi zinto ukuba bendimxelele izinto ezisemhlabeni kwaye ungabi nakho ukuziqonda khawucinge nje umfundisi inqanaba eliphezulu kwicawe yangokwasesisekweni ubhishophu inkoli yabefundisi kwaye awukwazi nokuqonda isimo sobusana sezinto zendalo endikuxelela zona uya kuziqonda njani izinto zomoya ezivela ezulwini kodwa umlobi omdala owayengazinto awayengakwazi nokubhala igama lakhe waliqonda yabona kwaye wenziwa intloko yebandla eyerusalem upetros yabona oh bonke andinike bona ubawo bayakuza yabona bayalibona bayalikholelwa basebenza kulo besazi ukuba kukho nto iya kubabamba kanye njengomfama akukuhlanga ukubeka isiqhulo kodwa ukwenza umzekeliso but umfama wabeka isikhukukazi kwaye babengenamaqanda aneleyo wabeka iqanda ledada phantsi kwaso xa idada elincinane laqanduselwayo laliyeyona nto ikhangeleka engaqhelekanga zakhe zayibona ezonkulu wayenobuso obude obungaqhelekanga kwaye wahamba ekwakwaza endaweni yokugokoza kwaye iinkukhu zonke zatya kwaye zacholwa esishedini kwaye oko yayingekuko ukutya kwakhe kanye ke ngenye imini isikhuphukazi esidala samkhokelela ngaphandle emva kweshedi ukuya kubamba iintethe kwaye ngaphaya kwenduli kwakukho ichibi waze umoya wenzeka ukuba unyuke uphuma echibini kwaye wawajojisa amanzi lawo yindalo yakhe nje inkukhu endala yathi klaklaklaklakla kubuya yathi kwakwakwakwa kunqo ukuya emanzini ngokuba wayelidada indawo yokuqala kungakhathaliseki ukuba isikhukhukazi sigokoza kangakanani na wayeselidada kwaye yiloo ndlela ekuyiyo ngomntu omiselwe ngenxa engaphambili kubo bungunaphakade xa ebona ukukhanya kukathixo akukho mibutho eyaneleyo ehlabathini ukuba imkokozelisele imbuyisele kuyo hayi ngokuba yindalo yakhe usenokuba wayesitya nabo ixesha elide wayesitya inkunkuma yabo kunye nentlalontle kodwa ufika kwindawo afumene into eyahlukileyo ngoko uyayazi izimvu zam ziyalazi ilizwi lam watsho uyesu owasemzini aziyikumlandela zisenokuba zilandela into engaqhelekanga kodwa ezantsi kubo kukho into eyahlukileyo mazive inyaniso ngexesha elide kwaye zijonge bonke andinike bona ubawo bayakuza wamkhalimela ngokungazi wena ungumfundisi kwasirayeli kwaye akuzazi nje ezi zinto umele kukuzalwa ngokutsha Go indoda yemvelo ndiyafuna ukuqaphela into apha kumele ukuzalwa ngokutsha ngoku ubomi bemvelo ukuba sinobomi bemvelo ukuze sisebenze kobu bomi bemvelo kwizinto zendalo kufuneka sibe nokuzalwa kwendalo abakuxhuzuli nje emthini kwindawo ethile yabona bakukhuphele ngaphandle ngandlela ithile bazamile kodwa ikhange isebenze kufuneka ibe luzalo oluyinyani ukuzalwa kwendalo ukwenzela ukuba usebenze ukuze ube nezimvo ezintlanu hamba uthethe ubone uncamle uve ujojise uve jikeleza njalo njalo ngokuba ngoko ungumntu kwaye wena uphantsi kwazo zonke ezi zinto ngokuba zingena kubomi bemvelo kwaye uzalo olunjalo ngamanye amaxesha siba nobulumko obukhulu kubulumko behlabathi okanye kwimicimbi yehlabathi sibe ngoomongameli kunye nezifundiswa nabakhandi abakhulu neenzululwazi nanjalo njalo kwaye ndihlala ndisazi kwasekuqalekeni yayingabantwana bakakhayini ababenalo hlobo lobulumko hayi abakasete babe ngabelusi abathobekileyo beegusha kodwa abantwana bakasete babe ngabantu abanobuthixo kodwa abantwana bakakhayini babehlala bekrelekrele bephezulu iinzululwazi oogqirha kunye namadoda abalulekileyo injalo loo nto ibhayibhile yatsho njalo yazi oko kufundisa oko kwaye bengabenkolo kakhulu kodwa bathabalala ekugqibeleni siba zizilumko ngokuya esikolweni ngokuthatha inkxasomali yokufunda nanjalo njalo siba ngabalumke kakhulu krelekrele kwaye singenza izinto sithethe izinto ngamanye amaxesha sithethe ukudlula indoda ezaliswe ngumoya kazange athi uyesu abantwana beli hlabathi balumke ngaphezu kwabantwana bobukumkani ngokuqinisekileyo kuba bona ngobukrelekrele babo banako ukuthetha kwaye bagqithe kwaye bathethe ngaphezulu baze bathabathe izibhalo basijije ukuze basenze sithethe izinto esingazithethiyo o asithethi loo nto ncam xa indoda isithi mka kuyo uthixo uyaliqaphela ilizwi lakhe uyazi ibhayibhile yatsho libhalwe njengendlela ekumele kuba yiyo yabona ngoku libekwe ngendlela yokukhohlisa okanye ukwenza izilumko ziqhubeke kulo lilula kakhulu naso isizathu sokuba baqhubeke kulo yabona konke kulungile bonke obubulumko nezinto abanokuthi baziqokelele nangoko kodwa ziphuma olo zalo luphuma ngaphantsi lolo mhlaba luphuma emhlabeni kwaye luchasene nomoya kathixo uzalo lokuqala ukusenza sisebenze apha kusenza umntu ofayo ngenxa yesenzo sesono emyezweni senza umntu aze emhlabeni ngumfazi kwaye umntu ozelwe ngumfazi unemihla embalwa kodwa umntu ozelwe ngukristu ungonaphakade wathi uyobi umntu ozelwe ngumfazi imihla yakhe mifutshane izele zingathazo qaphela kodwa umntu ozelwe ngukristu umele ukuba azalwe phezulu ngoko kodwa umntu ozelwe emhlabeni uba nobulumko kwaye angaphantsi abe nobuqini khangela indlela wayelumke ngayo umtyholi wakhohlisa wonke umbingeleli oweza emhlabeni ngokuqinisekileyo wenje njalo wakhohlisa usayenza nangoku ngokuqinisekileyo wenze njalo wayehlakaniphile kodwa wahlangana nentanga yakhe ngenye imini eyamoyisayo kwaye inye into emasiyenze ukumngqengqa nje kuye sele emoyisile yabona kodwa busuka ngaphantsi kwaye obu bulumko athi umntu abuqokelele ukuze abonakalise kwaye abonise zonke ezi zinto kwakutheni ukuze umntu enze oko aze umntu enze oko ya kuchasene kwaye kunokutshaba ingqondo yenyama kuthixo isibhalo satsho njalo injalo akhathaliseki bahlakaniphe bangayijijajija ndifuna umntu andibonise apho uthixo wakhe waba nombutho okanye wakhe wayalela omnye kuphela koko iwugwebayo apha ebhayibhileni nokuba bangazamanga kanani na ukuhlakanipha kuchasene no indlela ubulumko bunokuma kwaye bukwegqithe ngokuxoxa kwaye bukwenze uzive okuya ukuba mncinci ngokuxelela ngayo kodwa ichasene nezibhalo Umdotile wathi kum, zanu Branham, uko into enye ndinayo ngokuchasene nawe. Wathi, unguYesu kuphela. Andinguye, andingowawo nawuphi na umbutho. Umphathi wabefundisi wephondo elithile wathumela ngenye imini kwaye wathi kukho umntu ondixelele ukuba unguYesu yedwa, mzalwana uBranham. Ndathi oko kuchasene, akulunganga oko. Wathi bandixelela ukuba ukholelwa kuthando lwasimahla ukuba amadoda afanele ashiye abafazi babo azingele ngoku. Uyabona, bubuxoki nje bomtyholi oko, uyakwazi oko. Ndathi ndizichasile ngokupheleleyo ezinjalo ezingekho zibhalweni izinto. Ndikholelwa kubungcwele nobunyulu. Ndiyakholwa ukuba indoda ibotshelelwe kwinkosikazi yayo koko besaphila. Akufanele umthathe ngaphandle kokuthandaza kuqala. Kwaye uYesu kuphela, iqela likaYesu kuphela, akukho nto ichasene nabo. Balunge kanye njengalo naliphi na iqela kum, kodwa babhaptiza ngokungalunganga. Babhaptizela ekuzalweni ngokutsha. Ndiyakholwa ukuba sihlaziywa ngomoya oyingcwele, hayi ngamanzi. Ndiyalisebenzisa igama likaYesu Kristu elubhaptizweni. Kwaye asikho esinye isibhalo eBhayibhileni ukuxhasa ukuyenza ibe yechaseneyo. Akubangakho umntu eBhayibhileni owakhe wabhaptizwa egameni likaYise nyana moya oyingcwele. Funa umntu aze kundibonisa indawo enye umntu omnye wabhaptizwa ngolo hlobo. Ngoko, ukuba ayihambisani nezibhalo, yeka ukuyenza. Uthi, ayenzi nawuphi na umehluko. Ndiyawenza kuPawulos. Wabayalela kwababhaptizwe kwakhona egameni likaYesu Kristu. Kwaye ke bamkele umoya oyingcwele. Wathi ke uPawulos, kuba ingelosi ivela ezulwini, Galati isinye isibhozo. Iyeza yafundisa naziphi na ezinye iindaba ezilungileyo kunokuba wayeyifundisile, mayisingelwe phantsi. Iyabona, sisithethe. Ndathetha nomntu omkhulu kungekudala wathi, mzalwana uBranham, andinako. Ndiyazi ukuba oku ya kuchanekile. Wathi, kodwa ndingenza ntoni ngayo? Ndithe, lithobele lona. Wathi, kutheni ndinewonga phakathi kwabantu bakuthi? Ndathi, kodwa ndifuna iwonga kuthixo. Ngoko thobela ilizwi lakhe. Uya kufuneka uthathe ukhetho lwakho. Uya kukhonza uthixo okanye umntu. Kodwa bafumana umbutho wabo, babeke ezi zibhengezo kubo, balandele behle. Ixesha lokuqala elakhe lasetyenziswa lalikwibandla lamaRoma eKatolika, injalo lona. Funa umntu oza kundibonisa into eyahlukileyo. Ndafunda imbali nam, uyazi. Khumbula, lubhaptizo lobuKatolika olo. Kwaye wonke umntu obhaptizwe ngolo hlobo, ubhaptizelwa kubudlelwane bamaKatolika. Ndiyakungqina phambi kokuba ubusuku buphele, ukuba iNkosi ithandile, injalo lona. Eso, sisizathu kufuneka ubuye. Hayi uYesu kuphela. Ngoku, maninzi amadoda alungileyo kwibandla likaYesu kuphela. Ntabalale amadoda alungileyo Assemblies of God kwibandla likaThixo ewisile baptize Rhabe naseKatolika. Kodwa akukho namnye kuyo ibandla. Kukho namnye kuyo. Kukho abantu ngokweziqu khona phaya abangabebandla. Kodwa asililo elahlelo abanalo elenza ukuba babe libandla. Njengokuba abantu bezama ukuyenza ngolo hlobo. Ayilunganga. Umzuzu nje siyehla sikunika isibhalo ngemizuzwana embalwa. Ukuze unyakame emhlabeni, kufuneka uzalwe ngokwendalo ukuze unyakame. Kwaye ukuzalwa okunjalo kuyasihlakaniphisa njengoko benditshilo, uyabona. Kwaye siba ziingqondo, ubukrelekrele, ubukrelekrele bethu businika loo nto. Kodwa khumbula ukuba olo zalo kwasekuqalekeni kwalo luchasene, lolwasemhlabeni, kwaye luchasene nelizwi likaThixo, libubudenge kuThixo nakwicebo lakhe. Lingenalazi ngecebo likaThixo. Bakwakungenjalo uNikodimo wayesazi ngaphezu kokuba uYesu wayesazi ngalo. Yabona, akunguye umfundisi kwaIsrayeli na. Yabona, yabona apho ayakhona amahlelo enu, apho amadoda enu alumkileyo ahlangana kunye enze izicwangciso zawo ahlale. Ke ndikuxelele oko, ngalo lonke ixesha uThixo ethumela ukukhanya emhlabeni kwinto ethile esibhalweni, bayabaleka kanye kanye nako. Kwaye nje ukuba imkile laa ndoda benza umbutho ngayo, kwaye nje ukuba benze umbutho, ndifuna ukucela nawuphi umbhali imbali olapha ngoku okanye esetepini ukuba eze kundibonisa. Ngalo naliphi na ixesha laa ndoda yakhe yenza ibandla umbutho, lafela kanye apho, alizange liphinde livuke. Ichasene noThixo, ichasene nezibhalo. Ngoko ke ndiyayichasa nantoni na ayichasayo uThixo. Ukuba uThixo ukum, ngoko ndichasene noko uThixo akuchasayo. Utshaba lwakhe lutshaba lwam, ibandla lakhe libandla lam, ubomi bakhe bubomi bam. Wanikela ngobomi bakhe waba ndim ukuze ngoba balo lwakhe ndibe njengaye. Yabona, satshintsha indawo waba ngumoni onjengam wandifela endaweni yam ukuze ndibe ngunyana kaThixo njengokuba wayenjalo. Ngoku uyabona ukuba amahlelo akho sele efikelele phi na asikaqali. Alumkile kubulumko behlabathi kodwa afile kwicebo likaThixo. Ngoku makhe sijonge emva sime apha umzuzwana nje. U-Adam wayechasene necebo likaThixo. Kuba kazange alithobele ilizwi, wazama ukuzenzela isigqubuthelo, inkolo, yasilela, kwaye ibisoloko isilela, into umntu azama ukuyenza. UNimrod wayephosile, uKora watshabalala, wabezama ukwenza ntoni, kwenza umbutho. Yaye emva koko, xa ekugqibeleni, bazenza umbutho. UYesu wabafumana befeyile. Wathi, ninamehlo kwaye aniboni, ninendlebe kwaye anive, yabona. Wathi, uyimpama, khokela impama. Ukuba ke impama ikhokela impama, azithi zombini ziwele emadini. Wathi, umfundisi kwaSirayeli, kwaye awukwazi nokuqonda ukuba yintoni okuzalwa ngokutsha. Xana, ukuba benizigcine kude kuzo izithethe. Kwaye nibambelele elizwini, ngenazile ukuba ndandisiza ukuza kunika abantu uzalo olutsha. Ngeniwazile umhla wam, ukuba benimazile uMoses, ngenindazile mna. UMoses wathetha ngam, kwaye wathi ndiyakuza, kwaye ndilapha. Kwaye ukuba andenzi izinto uMoses nabaprofeti abathi ndiyakuzenza, ngoko musani ukukholwa ndim. Ukuba andiyenzi imisebenzi kaThixo, ngoko musani ukundikholelwa. Kodwa ukuba anindikholelwa mna ekubeni ndiyindoda, kwaye ukuba aninako ukundikholelwa ngokuba ndiyindoda kwaye ndisenza imisebenzi kaThixo, kholelwani imisebenzi ngokuba ingqina into endiyenzayo, yabona. Kodwa ngoko, njenganamhlanje, ukuba wayephile emhlabeni namhlanje, Assemblies of God yayinokuba naye ubunye bebuya kuba nomnye kwaye wonke umntu beya kuba noYesu. Qinisekileyo, ihlelo labo lifanele ukuphatha ibhola, yabona. Ukuba yahamba ke abayi wahlula ubuzalwane. Ndikhumbula inkwenkwana egama linguDavid omncinci. Uyindoda etshatileyo ngoku, ndiyaqikelela ukuba unosapho. Khumbula xa wayeqala ngaya eSt Louis, ndikhe ndeva ngabashumayeli abangamakhwenkwe amancinci ukuba ubeya kuphakama apho athi, uYesu inkwenkwana wazalelwa emkhumbini, mama ibiyintoni eseleyo, kodwa hayi laa nkwenkwana. Yalahla idyasi yayo yathabatha itekisi yashumayela. Kodwa yayiyintoni? YayinguYesu kuphela. Uyise uMnumzana Walker wayengokaYesu kuphela ngokuba iAssemblies zazingenakuyimela loo nto. Kwafuneka bazifumanele uDavid omncinane. Ngokuba bonke abanye kwafuneka bazifumanele uDavid omncinane. Kwaye ngaxesha lithile xa inkwenkwana yayibambe inkonzo ezantsi eFlorida, yandibiza ukuba ndiyihle ndiyincede. Kwaye uMzawane uMo kunye nam safunda amaphepha amabini andelo elingaphambili lephepha engenanto ngaphandle koDavid abancinane. Ibandla ngalinye linoDavid omncinane. Oh, ukulunga. Ukuba iqela labadala bakaThixo belisibonile isipho salo mfo omncinane, ngewayetshayelele amawaka emiphefumle bukumkanini. Yabona, xelele ukuba libale isithethe sakhe ngomntu nale nto enjeya. UThixo wayenesiphiwo ebomini bakhe, sisebenzise. Xa impiliso engcwele yayimele okokuqala, wonke umntu wayenemvakalelo ezandleni zakhe kwaye nokujoja izifo kwaye obethu. Ngokuba kwafuneka bayenze loo nto, umbutho wabo wawukugqatso lokungasemva. Yabona, ndinemibutho yenu phambi kwecebo likaThixo, nicinga ukuba lilo. Kodwa uThixo unebandla lakhe liqhuba ngokufanayo. Umzimba ongaqondakaliyo awujoyini kuloo nto, uyazalelwa kuyo. Ulumkile ngobulumko behlabathi kodwa ufile kwizicwangciso zikaThixo. Xelele ke ngoko. Ungabaxelela kwaye uqondise kubo ukuba bayaphosisa ngelizwi likaThixo nesithembiso kwaye nangoko abasayi kuyibona. Ndingahlala phantsi kanye ndithabathe ilizwi ndinibonise ukuba ihlelo alilunganga. Ndinganibonisa ukuba imigaqo eninayo namhlanje ayilunganga, yabona, le migaqo yebandla. Bonise ukuba ayilunganga kwaye baya kuthi ke sifundiswe ukuba sikholelwe oko, uyabona. Ngokokubona kwakho kokungabalekanga bayayazi into endiyithethayo kokungabalekanga ewe kunjalo ababoni uYesu wathi aninakho ukubona ukuze nibe nokuza kum nibe nobomi. Nankuya uNikodimo, indoda ebekekileyo, indoda enkulu, ubhishophu ebandleni lakhe, indoda engusaziwayo ethandwa nguye wonke umntu, kwaye yeza kuYesu, kwaye engazi nto ngobomi kunokuba kungekho nto oyenzayo. Wayengazi nto kakhulu ngabo xa uYesu wamkhalimelayo ngayo, kodwa wayenyaniseke ngokwaneleyo ukuba eze. Bonke abanye babengayikuza kwakuza, bema kude nababingeleli abakhulu kunye nobhishophu njenanje nonjenanje. Abona bema kude nawo bathabatha izithethe zabo zabadala unokuba beve ilizwi likaThixo. Ngoko unokubaxelela abaye kuyiphulaphula unako nje kanye ungacingi funa kukubuza yini. Andithethi oku kuhlambela ngoku bazalwane baphulaphule iteyipu. Andithethi oku kuhlambela oku. Ungacinga ukuba ndiphuma apha kwaye iqhina emthini lingandibuza. Kanjani esihlabathini ungajikeleza njengokuba usenza? Ndinobomi, ndiliqhina kuloo mthi. Unokungqina ukuba unabo ubomi, kodwa luhlobo olungalunganga. Ukuba ufuna ukuhamba-hamba ekuphela kwendlela anokuthi ahambe ngayo abone angcamle eve ngokuchukumisa ajojise kwaye eve ukuba ebenokuthetha aze athi kum aze abuze loo nto ekuphela kwendlela bekuya kufanele ukuba azalwe kwangolo hlobo ndizalwe ngalo. Amen. Akana kuze ayiqonde ngenye indlela, kodwa ukuba uzelwe ngendlela efanayo nam emva koko uya kuzazi izinto endizaziyo. Amen. Oh bet, ewe mhlekazi, awunakuxelela iqhina emthini ukuba sihamba njani kwaye sisebenze. Bekuya kufuneka lifumane uhlobo lwethu lobomi ukuze iyiqonde. Uyafana nangomoya. Into enye nakumoya, okanye awunakuyiqonda. Akukho mfuneko yokuzama ukuyiqonda yonke, yiza nje kuye kuqala. Kuba ngaphandle kokuba umntu azalwe ngokutsha akanakubona ubukumkani. Wathi yiloo nto kuqonda umele kukuba uzalwe ngokutsha ukuze uyazi. Kulungile uthi ndizelwe ngokutsha kwaye ulikhanyele ilizwi. Unokuba njani? Ubomi bakho bukunika ubungqina boko. Iqela lakho othe waziqokomzela kulo. Iintaka zosiba, yabona. Linda side sifike kwezo zinto kwimizuzu embalwa, yabona. Iza ngomoya, ungabaxelela njani abantu izinto zomoya abangazalwanga ngomoya? Kufuneka uzalwe ngomoya ukuze uqonde izinto zomoya. UYesu wathi, umoya uvuthuza apho uthanda khona. Akukwazi ukuxela ukuba uvela ngaphi na okanye uya khona, yabona. Ke unjalo wonke umntu ozelwe ngomoya. Abanakukuxelela, umntu ozelwe ngomoya akathabathi ngcinga, uvumela uThixo enze ukucinga. Ucinga ukuba ndingama eqongeni apha, ndicinge kwaye ndixelele indoda phaya emva, igama lakhe nguJohn Doe kwaye uvela kwindawo njenanje, ikwenzile oku. Kwaye itshate omnye umfazi emva phaya kumashumi amabini eminyaka eyadlulayo, kwaye yayinabantwana ngalaa mfazi. Kufuneka ibuyisele le nto kwaye yenze loo nto, ucinge. Ngokucinga ndingayenza loo nto. Akukho bulumko bunjalo kolu zalo emhlabeni ukwenzela oko. Ingaphaya oko kufuneka ivele phezulu. Ngoko xa uthe wazalwa ngomoya phezulu, ubomi babukuye obazenzayo ezo zinto. Wathi, imisebenzi endiyenzayo mna niyakuyenza nani. Ukuzalwa kwakho kufuneka kutshintshwe, ukhohlisiwe. Usenokuba wathetha ngelwimi, unokuba uyawaxhumaxhuma, usenokuba wakhwaza, usenokuba uyenzile yonke leya enye, usenokuba ube lilungu elithembekileyo. Wayekwanjalo uNikodimo, yabona. Kodwa wayeswele uzalo, kwaye xa ukhanyela ilizwi uzame ukulibeka kwenye indawo wenze into ethile kulo kwaye ulichithachithe ngolo hlobo. Ngoko uYesu wathi, le miqondiso iyakwandelana nabo bakholwayo. Hambani niye kulo lonke ihlabathi nishumayele ivangeli kuyo yonke indawo. Okoko nje ivangeli ishunyelwe, le miqondiso iya kulandela. Ixelele indawo apho wakhe wayisusa khona ebandleni. Ibonise isibhalo apho wathi wakha wathi nje ixesha elide wathi kuwo wonke umhlaba nakwindalo yonke. Ewe, umelwe kukufumana uhlobo lobomi awayenabo ukuze uphile ubomi bakhe. Wayexana ubona ubomi bakhe ngoko iya kulazi ilizwi lakhe. Injalo loo nto xana yena isimelabizo somntu hayi incindi hayi intelekelelo hayi imvakalelo kodwa akufika yena umoya oyingcwele uyakuzithabatha ezi zinto ndinixelele zona aze anityhilele anibonise izinto ezizayo olo luzalo obo bubungqina bokuba lilizwi kwaye xa umntu esithi unomoya oyingcwele alikhanyele ilizwi likathixo aze alibeke kwenye indawo angatheni umoya oyingcwele ukulikhanyela ilizwi elilelakhe ngoku bonise umbutho elizwini nako ke yabona konke kulungile ungacingi ngosomashishini ngoku nantsi indlela icawe yethu esemva ngayo ungacinga ngosomashishini oqale ishishini apha ezantsi lishishini eliqhuba kakuhle ngokwenene kwaye kufuneka ufumane uncedo ngokukhawuleza kwaye uya kwigquba lamadoda afileyo izidumbu kwaye uthi ungaza kundisebenzela abayi kuba luncedo kuye naso isizathu sokuba umbutho ungaphinde uvuke yabona igquba labafileyo abangakholwayo bahlanganisana ndawonye njengonimrod njengokora njengokuhla kuso sonke isigaba sexesha kanjani akazange awusebenzise akazange asebenzise umbutho akanakuyenza sele ingaphandle kwentando kathixo idlule ngaphaya koko ayifikeleleki ayifikeleleki kungaya njani kwindoda engakwaziyo ukuhamba intloko ekhubazekileyo isandla kunye nonyawo uyixelele ukuba ufuna ukuba ibaleke ugqatso lweenyawo lubalekeni ngomonde olugqatso bekela bucala yabona ingayenza njani loo nto xa indoda ingakwazi ukushukuma engumlwelwe umelwe kukukhupha kuye ubulwelwe kuqala emva koko angabaleka nantso into efunwa ngumbutho yimpiliso engcwele oh bethu ndiyathemba ukuba ndiyifumane andivakali ndingogxekayo
See, I'm not criticizing, but if a nail isn't clenched, it pulls out easy.
Yabona, andigxeki, kodwa ukuba isikhonkwana sibethelelwanga, sikhupheka ngokulula, yabona. Yiyo loo nto umoya oyingcwele ungenako ukusebenzisa ihlelo. Ngokukhawuleza nje, khumbula, ndiyakholwa ukuba uMartin Luther wayenomoya oyingcwele ngokuqinisekileyo. Mhlawumbi hayi kwisabelo akuwo namhlanje kuba wawunganikezelwanga sidlule koku nina abantu bomnquba apha ebhodini kodwa wakholwa kuthixo kwaye lowo ukholwayo nobomi obungunaphakade andizange ndicinge ukuba kukho umntu okholelwa okuya njengam kude kube ngale ntsasa ndeva uCharles Fuller njengoko bendisihla uyakholelwa kananjalo ukuba ukuzalwa ngokutsha silo bhaptizo lomoya oyingcwele ukuzalwa ngokutsha kukuzalwa umoya oyingcwele lubhaptizo yabona konke kulungile ngoku sifumanisa ukuba le ndoda imelwe kukuba izalwe ngokutsha ukuze isebenze kulungile ukuzalwa ngokwenyama ngoko unobulumko behlabathi yaye ubulumko behlabathi buthobela umfundisi wabo wenyama injalo yiyo loo nto kanye indoda engenalo uzalo olutsha uze uyixelele ilizwi likathixo baya kuthobela ubhishophu wabo umveleli wabo okanye umbutho wabo endaweni yelizwi lobomi ngokuba ayazi into yimbi ngaphandle koko utheni uyazi ngenye imini senokuba ngumphathwa befundisa ngokuba uNikodimo wayeyincutshe funsomkhulu oko kwakungaphaya komphathwa befundisa oko kwakungaphaya koko kokomalusi kwakungaphaya lowo yayingumphathi kwasirayeli yabona ewe kwaye wayeyindoda ebalulekileyo engeweliqela kwaye engazi into ngothixo kunako konke yabona konke awayekwazi yayimbali ethile yintoni anokunceda ngayo uthixo wembali ukuba akanguye namhlanje yintoni elungileyo kuthixo kamoses ukuba ayinguye uthixo namhlanje yintoni elungileyo kuthixo nokuthi asindise umntu emnqamlezweni ongenakukwazi ukusindisa enye imeko efanayo namhlanje njengoko bendisoloko ndisitsho yintoni entle eyenzayo ukunika intaka yakho yekhanari imbewu kunye neevithamini ezilungileyo ukuba imenze abe namaphiko aqinileyo anamandla neentsiba ezintle uze uyifake eluvalelweni andiyifumani zama ukumxelela ngothixo namandla nezinto uze umfake kumbutho ongakholelwayo nakwinto enjalo yabona uphumile yonke naso isizathu sokuba isilele ifile awukwazi ukuyisebenzisa uthixo akazange ayisebenzise khawucinge nje umoya oyingcwele akazange enze nangaliphi na ixesha sebenzisa umbutho akukho ndawo yesibhalo okanye naphi na ngokwembali ukuba nabani na kule teyipu okanye okhoyo unokundibonisa apho umoya oyingcwele wawuthatha khona umbutho waza wenza intshukumo emhlabeni. Yiza undixelele, funa undixelele incwadi yembali ephuma kuyo. Uyazi ukuba ayikho esibhalweni, ngo ufuna ukuba undibonise imbali ephuma kuyo. UThixo akazange asebenzise into enjalo, usebenzisa umntu isiqu rhoqo. Kulungile, ukuzalwa ngomoya, ngoku ukuzalwa ngokwenyama kwaye ube nobulumko behlabathi, ubulumko buya kuthobela umfundisi wabo wenyama.
To be born of the Spirit is to believe.
Ukuzalwa ngomoya kukukholwa nokuthobela imfundiso yeBhayibhile ngomoya oyingcwele. Kwaye umntu ozelwe ngumoya uya kuthobela ilizwi likaThixo nokuba sithini na nasiphi na isithethe kuye. Yiyo nje uzelwe ngokutsha, naso isizathu sokuba ubone ukuba lilungu lombutho. Beka wonke amathemba akho kuloo nto. Ngoku anditsho ukuba abantu abakumbutho abazalwa ngokutsha. Ngoku ndiza kufika kuloo nto kwimizuzu embalwa. Inkosi Thandile, ngokuqinisekileyo banjalo, kodwa bangabantu ngabanye, hayi umbutho ozalwa ngokutsha. Abantu abalapho bazalwa ngokutsha. Kodwa umbutho uyamahlukanisa kuphela noThixo. Yiloo nto kuphela oyenzayo ukwahlukana. Konke kulungile, nokuba yinyama ihlelo lifundisa inyama lihlala lichasene nentando kaThixo. Ukuzalwa ngokutsha kuthetha ukuba wazalwa ukusuka phezulu. Kwakhona kuthetha ukusuka phezulu. Ndiyaqikelela ukuba niyayazi loo nto, yabona. Ukuzalwa ngokutsha kuthetha ukuba wazalwa ukusuka phezulu. Ngoku uyakubona, ungayifundisa isisi ukuba uyafuna isichazi magama, yabona. Ithetha ukuzalwa okuvela phezulu ngokuba uzalelwe apho. Ngoku ukuze uzalwe ngokutsha kufuneka uzalwe ukusuka phezulu apho. Ukuze uzalwe ngokutsha ke obo bukumkani buphakame kakhulu kunobu bukumkani, bukhulu kakhulu kunobu bukumkani, ngokokuthi obu bukumkani bube bubudenge kobo, kwaye obo bubudenge koku. Njengoko bendihlala ndisitsho, mna nenkosikazi yam apha kungekudala siye saya ngaphaya ukuya kufuna ukutya kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo. Saza sabona umfazi owayenxibe isikhethe, kwaye yayiyeyona nto engaqhelekanga kakhulu esakha sayibona kwixesha elide. Ke ngale ntsasa andithethi oku ngokuhlambela, ndive omnye wemibutho emikhulu edumileyo, kwaye mna nentombi yam besiphulaphule unomathotholo njengoko besiyokunikela inkonzo. Kwaye ingoma babeyicula enye into ethile ngonjenanje, ezinye zengoma zodidi ezivakala kum njengabafazi ababambe umphefumlo wabo bade babe lihlaza ebusweni. Emva koko ucinge uba kukucula oko, oko kukutswina. Ndiyawuthanda umculo omnandi wakudala wePentecost ngokusuka entliziyweni yakho. Bungekhe ukwazi ukulandela isando sengoma ukanti uyacula. Senza ingxolo yovuyo enkosini, cinga ukuba oko kungokomoya. Ndiyayithanda kodwa okwakubamba umphefumlo wakho ude ube lihlaza okwesibhakabhaka ebusweni, kwaye ufe uze ubuye ubani. Awuzazi nokuba ucula ntoni, ulindele ukuba omnye umntu azinjani. Yiyo le uYesu wathi sithetha izinto esizaziyo. Injalo loo nto, injalo loo nto, into esifanele siyenze kukucula into esiyaziyo ezintliziyweni zethu, into esiyivayo. Kwaye xa begqibile, intombi yam ifunda umculo, kwaye yathi dalwana, yathi yayiyeyodidi ngokweneneleyo. Ngathi ewe, kodwa bangaphi kuloo kwayara yabantu abamalunga namashumi amahlanu ocinga ukuba bebenecuba ekuphefumleni kwabo? Bangaphi baloo kwayara ocinga ukuba phezolo kubusuku bangumgqibelo khange basifumane isiselo esincinci sokuzonwabisa? Bangaphi abafazi apha abaneenwele ezinqoduliweyo? Bangaphi abaziqabileyo xa umalusi webandla wathi kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo uThixo wenza ihlabathi elihle ngakumbi xa wavelisa ipeyinti makeup? Xana siyazi ukuba kukho umfazi omnye eBhayibhileni owaqaba ubuso bakhe, kwaye uThixo wamtyisa ezinjeni. Kwaye thina nabani na owazi nantoni na ngebandla kunye nabahedeni? Uyazi ukuba ipeyinti makeup luphawu lobuhedeni. Yahlala injalo, kwaye nangoko abafazi bayayenza, kwaye amadoda ayatshaya asele aqhubeleke, kwaye emi apho acule amazwi anjalo. Siza kufika kuyo kwimizuzu embalwa kanye apho. Konke kulungile. Ukuba kwingcinga yombutho xana uyakubakho ukuphoxeka kumgwebo ngokoluvo lwam. Ukuzalwa ngomoya ukukholwa kwaye uziphathe ngomoya, kukuqonda nokukholwa ngentliziyo yakho ukuba uYesu unguye uKristu kwaye eli lilizwi lakhe. okokuba akukho mazwi wambi anokongezwa kuyo okanye asuswe kuyo ngaphandle kokuba igama lakho likhutshwe encwadini yobomi yayiyelukhulu. Ukuba uthe wongeza into enye kuyo kusesithethe sakho okanye ususa into enye kuyo, ke uKristu wathi yena ngokwakho igama lakho liyakucinywa kwincwadi yobomi. Ngo fumana umbuli ihlelo eBhayibhileni, uya kubaleka ukumka kuyo konke kulungile.
Regardless of the flesh,
ingakhathaliseki inyama, imfundiso yehlelo iyangqubana neBhayibhile. Ehe, uzalwa ngokutsha kuthetha uzalo olutsha oluvela phezulu, wazalwa phezulu, emva koko sisebenza kwizinto zaphezulu.
Oh
be, kuba nguye esebenza elizwini lakhe ngawe, isebe lakhe kumdiliya. Seso sizathu uYesu wathi ukuba ndiyenze imisebenzi kabawo wam musanokukholwa ndini. Oh, ngokuqinisekileyo wathi akukho mntu unyukileyo waya ezulwini ngaphandle kwalowo wehla evela ezulwini. Mkhangele elungisa uNikodimo apha. Xana uNikodimo uyazi babecinga ukuba yena ekubeni engumntu wayengenakuba nguThixo. Waye phaya wathi akukho namnye unyukileyo waya ezulwini, kulowo yedwa wehla ephuma ezulwini. Kwanonyana womntu lo usezulwini ngoku. Loo nto yayinzima kakhulu kuye. Angathini na yena unyana womntu ukwehla evela ezulwini, ehle evela ezulwini ekwanguye lowo wenyuka waya ezulwini? Kwaye kwalowo umi apha phezu kwale ndlu uthetha noNikodimo ngoku wayesezulwini, ke wayefanele ukuba wabona kuba lowo yayinguThixo ukho kuzo zonke iindawo. Yabona, kodwa yena kwizithethe zakhe wayengayazi loo nto, wayengakhathali ngokomoya ingqondo yenyama kwaye ayikwazanga ukuyibamba. Uthi, bathi abantu ndingubani na mna nyana womntu? Abanye bathi ke ungunyana kaDavide. Wathi ngoko kwakutheni ukuze uDavide esemoyeni ambize Nkosi? Athi yathi iNkosi enkosini yam, hlala ngasekunene kwam ndide iintshaba zakho ndizenze isihlalo seenyawo zakho. Indlela abe yena kokubini ingcambu nenzala kaDavide, wayephambi koDavide, yena wayenguDavide nasemva koDavide. Yabona, kuyingcambu nenzala kaDavide iBhayibhile yatsho, kokubini ingcambu nenzala kaDavide. Angathini ukuba ngunyana wakhe ngoko? Wayenokuba inkosi yakhe njani? IBhayibhile ithi ususela ngoko abambuza nto yena, icinga ukuba yayiyinto elungileyo nayo. Ewe mhlakazi, konke kulungile. Ukuzalwa ngokutsha okusuka phezulu, emva koko siyasebenza, sisebenza kwizinto ezivela phezulu, kwaye ngobomi bakhe obungaphakathi kuthi obulilizwi lakhe elingqinela ilizwi ngokwalo. Umoya okuwe ulilizwi lenziwe inyama kuwe. Umoya unyamekela ilizwi kwaye uyasebenza ekungqineleni ilizwi. Ngoku umoya awusebenzi kulo naliphi na ihlelo, awunamdla ekwenzeni umbutho, ngokuba umoya ngokwawo uchasene nombutho. Umbutho ukhangela izinto zehlabathi, ingqondo yehlabathi, kwaye benza iitempile ezinkulu nezinto ezikhazimlisiweyo nemibutho emikhulu ekhazimlisiweyo, abashumayela abahonjisiweyo nanjalo njalo, ngolona didi lubalaseleyo esixekweni, apho umoya uzama ukufumana iintliziyo ezinyanisekileyo, apho umoya ungxamele ukubonakalalisa nokuqondakalalisa ukuba lonke ilizwi likaThixo liyinyaniso. Kungathini, angasebenza njani umoya embuthweni xa ekhanyela ethabatha imigaqo endaweni yelizwi? Awukwazi ukuyenza. Ke uyabona, ifile. UThixo akayi kwezo ndawo ukuze afumane elakhe iqela labantu ukuba limsebenzele, kuba sele lifile, bangabangakholwayo elizwini okanye bebengayi kuba lapho. Uyabona, sisebenza kwizinto ezivela phezulu. Umoya unyamekela ilizwi, go injalo lona kuba umoya unika ilizwi ubomi. Yabona, umbhalo uyabulala, umoya unika ubomi. Ngoku bendinyuka namhlanje ndijonge kwimithi emihle emikhulu engapha yakwehlala, iinduli ezinkulu ezimdaka ngebala, zityeli zihlala ziluhlaza zinamaxhokoza kuzo. Ndathi uyayazi ukuba yintoni leyo ngathi besisandula ukuba nokufa kwaye uThixo ubeke isipha seentyatyambo zakhe ezixhoma phezu kwenduli ziintyatyambo zomngcwabo ubomi bubuyelela uthulini uThixo usandula ukungcwaba zonke iimbewu zakhe kwiintyatyambo nezinto ezinjalo wazingcwaba kwakhona kwaye usandula ukudubula isipha seentyatyambo zakhe ujonge phezulu emhlabeni ngenxa yokuba ziintyatyambo zomngcwabo kodwa xana ilanga liphuma kwakhona loo mbewu iya kuphila kwakhona amen konke kulungile umoya unomdla ekungqineleni ilizwi kwaye ukuba namkela isithethe endaweni yelizwi ngokuthi ke siyalikholelwa lonke kodwa mzwana uBenham ndiyazi asiyikholelwa le ngoko kanye apho kulapho umayo khona uchaplain wandixelela ngelinye ixesha ukuba yena ukuba umphathi wathi okanye ndiyakholelwa ukuba yayingumphathi omkhulu wathi chaplain ndiya ngaphaya kukho umphathi ofayo uye wadutyulwa ngomatshini wompu waya ngaphaya kwaye umphathi wayetsala nzima bamtsalela ententeni yomnqamlezo bomu wathi mphathi wajonga phezulu nokokurhoxoza igazi waze wathi ewe mhleba waze wathi wena unguchaplain wathi uyafa mphathi wathi ndiyayazi wathi ingaba ungumkristu wathi ndandikade ndinjalo wathi umshiye phi yena mphathi wathi uya kumfumana kanye apho ubumshiye khona kulungile mphathi wathi andikwazi ukucinga chaplain wathi ungcono wenza awunayo kodwa malunga nemizuzu embalwa indlela osokola ngayo umlomo uvuleka igazi liphuma emlonyeni nasezindlebeni zakhe kwaye iimbumbulu zompu womatshini zinqumleze kuye wathi ungcono ukhawuleze imiphunga yakho iyagcwala waza umphathi waqalisa ukubhadula elele apho njengoko wayezamazama uncumo lweza ebusweni bakhe wathi ndiyazi ngoku wathi umshiye phi yena qala kanye apho wathi ngoku ndizilalisa phantsi ukuze ndilale kulapho wamshiya khona kulapho wamfumana khona xa umbutho wakho ufundisa into echasene nelizwi umshiya kanye apho buyela kanye emva ngokuba usebenza ekungqineleni nasekwenzeni elo lizwi libe yinyaniso yiloo nto uyesu wayeyiyo esoloko esenza ukuthanda kukayise yabona konke kulungile ke yabona ukuqonda kombutho kanikodimo kwakungathethi into kuthixo kodwa akunamsebenzi nokuba wayedumile njengoko siyibiza njalo embuthweni umfundisi kwaisrayeli konke ukufunda kwakhe nokuqonda kwakungathethi oko xana wayemi phambi kukakristu isohlwayo kuphela kuye ngoku ndicinga ukuba bonke abantu bathi uyise ongcwele uNikodimo uyise ongcwele uNikodimo siyaqubuda kuwe mhlekazi kodwa xana uyesu wema phambi kothixo wamkhalimela ngokungazi kwakhe uyayibona yonke loo nto iyaphi yilibala yiza sibuyele kuthixo injalo loo nto konke kulungile nokuqonda okukhulu kukakora kwakungathethi nto okanye okuka-adam elowo ekhanyela umyalezo kathixo ongqinelweyo ngoku masimamele ngokusondeleyo ngoku siza kungena kumanzi aphakamileyo emzuzwini yabona ngamnye kubo isizathu sokuba babe senkathazweni uNikodimo uKora uNimrod nanjalo njalo kungenxa yokuba abazange bamqonde umthunywa kathixo kunye nelizwi elingqinelweyo laloo mhla ngoku nabani na uyayazi loo nto ngoku singahlala kuloo nto ixesha elide kodwa uthixo uqikelela aze atsho into ethile iyakwenzeka umntu wenza imibuto enze umntu abekwe ngokuchanekileyo kanye babekholelwa ukuba kwakukho umesiya ozayo loo mayuda beli ngokuqinisekileyo kodwa xa uyesu weza ngendlela awenza ngayo bathi ayinakuba nguye lowo bayasilela ukuliqonda ilizwi ngoku uyesu akazange eze ngokuchasene nelizwi ingaba weza kodwa weza ngokuchasene nokutolikwa kombutho ilizwi umoses akazange eze ngokuchasene nelizwi weza ukuchanekileyo nelizwi kodwa ukora wasilela ukuyibona kwaye konke ukutyhubela kwaba njalo okukhangela lo myalezo wemini awunakuba yinto ethi sinayo inyaniso kwaye sinale nto leyo imelwe kukuxelwa kwangaphambili elizwini lakhe ukuze emva kokuba ilizwi lithe laveliswa limelwe kukuba lingqinelwe ngokufanelekileyo ngelizwi uyesu wayengqinelwe ngokufanelekileyo nguthixo ngelizwi wathi ukuba benimazile uMoses yiniwazi nomhla wami abaprofeti bathetha kakuhle ngaye bonke abaprofeti bathetha into awayeyiyo kwaye noko yaba mfamekisi abazange bayiqona yabona kodwa uyesu wayenjalo kwaye andikwenzi ndifuna ukuthetha oku ukwenzela iteyipu nangenxa yenu ngokunjalo yabona umthunywa ophethe umyalezo walo mhla go ukuba uyahamba ama-seventh day adventist athi simfumene gcina nje isabatha ndibonise oko ezibhalweni unkosikazi Eddie Baker wathi wayenayo ndibonise yona amangqina kayehova athi banayo ndibonise yona yabona amawisile athi bayifumene ndibonise yona amabhaptisi athi ayifumene ndibonise yona ndibonise nayiphi na imibutho ndiyaqondakalisa kuni ukuba bonke bangaphandle kwentando kathixo ngamnye kube ngokuchaseneyo befundisa izithethe zabantu endaweni yelizwi likathixo andazi namnye kubo onokuzamkela izinto ezibhalwe ngenene ebhayibhileni ngendlela eyiyo injalo lona kodwa xa umntu efika waze wathi ndinawo umyalezo wosuku kumelwe abonwe ngokufanelekileyo kuqala aze axelwe kwangaphambili ukuba uyakuza xa uyohane umbhaptisi waphuma apho bathi unguye na uKristu wathi andinguye wathi ingaba ungu-Eliya na wathi andinguye wathi ungubani wayenokuzichaza wayenomyalezo weyure wathi mna ndililizwi lokudandulukayo entlango njengoko watshoyo uIsaya umprofeti ngoku ukuba ukuzalwa kwam kunye nobomi bam abuthelekiseki naloo nto musani ukundamkela xa uyesu weza wayekwayinto enye yinto enye umthunywa onomyalezo umelwe kukuba ngumyalezo oxelwe kwangaphambili nguthixo kwaye ngoko uthixo ethetha ngalo mthunywa ungqinela ukuba yinyaniso uyayiva ingaba uyayiqonda yiqonde kumelwe kuqala ibe ngu-itho inkosi eyaxelwa kwangaphambili kwaye emva koko umthunywa onomyalezo umelwe kukuba abe yile nto kanye wathi uthixo iyakwenzeka ngelo xesha wayenjalo ke uMoses kungeso sizathu wawa ngobuso bakhe phambi kothixo wathi thixo wena undithumile wathi zahlule kwelo qela yabona ukuba ndithetha ukuthini yahlala iyinto ejija ingqondo yomntu yabasusa kwintando kathixo ngokukhumbula waxelwa kwangaphambili ngelizwi lakhe kwaye ngokufanelekileyo wangqinelwa ngelizwi lakhe ngoku uyesu wathi ukuba ndiyenzi imisebenzi athe kathixo ngoko musanukukholwa ndim yabona ukuba ndiyaphoswa khawutsho ubani nakune onokundigweba ngenxa yesono ubani nakune onokundibonisa ukuba ndingongakholwayo unikodimo wathi siyazi ukuba ungurabi uphuma kuthixo kuba kukho mntu wayenokwenza ezo zinto ngaphandle kokuba uthixo wayenayo yabona ngoko yabonisa ukuba wayelikholwa ngoko thina saziyo imbali yebantu ngoko nxiba iikepsu zakho zokucinga akukabikho semva kwexesha yabona ke mamela nje ngokusondeleyo ngoku kwaye ndiza kuzama ukukhawuleza kangangoko ndinako ndifuna phulaphula ngokusondeleyo kwiteyipu ngoku nabani na owakhe wafunda imbali yebandla uyazi ukuba ityeli lokuqala ubukristu bakhe benziwa umbutho yayilibandla lamaroma ikatolika ngoku ukuba kukho nawuphi na amaxesha phambi koko funa kubekho umntu oza nembali andibonise ndingumhlobo senyongweni kapaul boyd uninzi lwababhali bembali abadumileyo ndinayo kwindawo yam yokufundela phaya ibhunga eligqithileyo lasenicene ibhunga lasenicene ootata basenicene yonke imbali engcwele yebandla endiyaziyo iminyaka engama-33 ndizifundile ndazijonga akuzange kubekho mbutho inkonzo yamakatolika ngumama wombutho siyazi ukuba yinyaniso leyo alizange ibandla libe nombutho libe nehlelo kwade kwaba libandla lobukatolika kwaye igama katolika lithetha zwelonke kwaye benze inkolo yenkonzo karhulumente baze bayenza phezu kwabo bonke ubukhosi baseroma kwaye yayinamalunga neyona ndawo ilungileyo yehlabathi yoyisiwe ngelo xesha yayiyicawa karhulumente yaye abo bangayithobeliyo babebulawa ibhunga laseNaisiya iintsuku ezilishumi elinesihlanu zedabi lamagazi xa abaprofeti bokwenene bakathixo bathi bema apho phezu kwabo. Ibandla lamakatoliki kwakutheni ukuze laqala? Ngoba siyayazi sonke, ndiyifundisile apha ngokwenene, uAquila noPriscilla wayengumalusi. UAquila wayengumalusi webandla laseRoma. Bana umoya oyingcwele wehlayo ngePentecost wehlela phezu kwamayuda ephuma kuzo zonke izizwe eziphantsi kwezulu. Kodwa iintsuku ezimbalwa emva koko uPetros waba nombono ephezu kwendlu wokuba enyuke aye kuKorneli umRoma, indoda elilungisa. Wathandaza waza umoya oyingcwele wawela phezu kwabo. Emva kwethuba ezikhulu zaqalisa ukuyamkela. Akhwela noPriscilla baya eRoma kwaye benza umbuto, okanye abazange benze umbuto, kodwa babeka ngolungelelwano ibandla lokuqala laseRoma. Kwaye xana benzayo baba nababo nababo abazalwane noodade. Kwaye uClaudio elulawulweni lwakhe wawakhupha onke amaYuda eRoma. Kwaye kwakungelo xesha elathi ibandla lamaRoma eKatolika lathi uPetros wayeseRoma libonise isibhalo esinye apho uPetros wakhe waseRoma kanye nayiphi na imbali ethi wayekho. Wayengazange okwelizwi likaThixo, kwaye yiloo nto endiyikholelwayo. Kwaye wayenokuthini uPetros umyuda ukuba anyamezele ukunqula izithixo nezinto abanazo zokunqula izithixo nezinto ezinjalo apha? Yabona ebeya kuchasa njani imfundiso yakhe apha? Ubuvuvu akukhonga phezu koko kunokuba iProtestanti injalo. Yima, siza kufika kuyo emva kwexesha ngokukhawuleza. Inkosi ithandiwe. Qaphela, qaphela ngoku, sifumanisa ukuba kwangelo xesha ibandla lathi uPetros wayeseRoma, imbali ithi uClaudio yaye neBhayibhile ikwatsho wayalela ukuba onke amaYuda aphume eRoma. Ke kaloku uPaulos ecanda eEfeso weza emacaleni angasentla wabafumana aba bafundi. Waye elapho phezulu etyelele uAquila noPriscilla. Emva kokumka kwabo bandula ke abazalwane baseRoma abakweli bani baqalisa ukwenza ezabo imbono baze bongeza unqulo zithixo. Kwaye ke uConstantine, nto leyo umama wakhe wayengumKristu wenene, kwaye wayenethemba lokuba inkwenkwe yakhe iyakuba nguye, kodwa wayengumpolitiki kwaye wabona ukuba inkoliso yaseRoma okanye inxalenye enkulu yayo yodidi lwamahlwempu yayisele ilwamkele usindiso ngoKristu. Kwaye ke babeqalisa ukuduma kakhulu ngokuba babehlisa uVenus, kwaye bemisa uMaria, kwaye behlisa uJupiter, kwaye bamisa uPetros nanjalo njalo nabafundi. Kwaye yayilunqulo oludumileyo kakhulu, baye ke bengamakroti bona loo maKristu ayeza kufa. Kwaye ibandla lamakatolika lathi sasisiqala yinyaniso kanye leyo. Ibandla lamakatolika laqala ngomhla wePentecost, kodwa nantsi into eyalikhuphayo lenza umbuto laze lafaka ngokusuka kwilizwi imigaqo. Kwaye umgaqo wakamva nje, nina bantu abangaphezu kweminyaka elishumi ubudala ningayikhumbula imfundiso ngomgaqo yamva nje, ukunyuka kukaMariya malunga neminyaka elishumi eyadlulayo. Omnye umgaqo wongezwa ebandleni endaweni yesibhalo yimfundiso yomntu. Kwaye baya kukunika ukuqonda ngoku, bona abakhathali nokuba sithini na isibhalo koko kuthethwa libandla. Bona laa mpingeleli wandixelela wathi uThixo usebandleni lakhe, that uThixo uselizwini lakhe. Wathi laa Bhayibhile yimbali nje yebandla lamakatolika lokuqala, that ngoku ndingumkatolika wokuqala, that loo nto indenza ndibe ngumkatolika ngakumbi kunawe ekubeni ngumbingeleli. Yabona, that ukuba kunjalo ke ndinguye. That uyabona, ndiyakholwa kanye oko kwafundiswa ngabapostile, ukholwa koko umntu akutofe wakufaka kuye. Kwaye yiloo ndlela kanye eyahamba ngayo, ngokuqinisekileyo kwakunjalo, yahamba loo nto kanye ngalaa ndlela. Ngoku qaphela imbali, ngoku baqala ukongeza imigaqo, imigaqo. Kwaye xa uPawulos wafikayo, siyazi ngokwembali ukuba akazange alityelele nela bandla lokuqala, ngokuba ebengenakumelana nonqulo zithixo, kwaye watyelela ibandla lesibini babelimisile, ibandla lesibini laseRoma. Exana elabhunga laseNaisiya lafikayo, apho uConstantine wabonayo ingcamango yokumanyanisa ubukumkani bakhe kwaloo nto inye uAhabi wayenzayo ngoJezebeli etshata ezantsi phaya. Yabona, kwaye xana wabona ithuba lokubamanyanisa abantu bakhe aze enze uhlanga olukhulu olunamandla ngalo, wayecinga ukuba baya kulufumana unqulo lwabo. Ngoko wabenza inkolo yecawe karhulumente. Kwaye xana babanelaa bhunga laseNaisiya, kwaye ke mibuzo yavela yokokuba kwakukho uThixo omnye okanye abathathu nokuba baya kubhaptiza egameni likaYesu Kristu okanye uyisenyana nomoya oyingcwele. Yonke le eminye imibuzo iziswe kukumanqamu khona phaya kwaye xana kwenzekileyo abanye babo baprofeti bakudala beza phaya benganxibanga nto ngaphandle kwezintsu zeegusha ezithandelweyo besidla imifuno kunene, kodwa ezo ndwalutho zinkulu zazisele zisebenze ngendlela yazo enkonzweni zabavala ngobulumko behlabathi. Kodwa babeno-etho iNkosi langena kubumnyama bobuhedeni malunga neminyaka eliwaka, kodwa lagqabhuka kwakhona ukuze lityatyame. Injalo loo nto awunakulibulala, ndiyakubuyisela itsho iNkosi yonke le minyaka idliwayo zezi zinto, loo mahlelo ongeza imfundiswe ngumgaqo, kwaye ukwenza oku ukongeza umgaqo indlela ekuphela kwayo ukuba naliphi na ibandla, ekuphela kwendlela yokuba naliphi na ihlelo lize limke elizwini likaThixo kukongeza imfundiswe ngumgaqo endaweni yezibhalo ezingcwele. Ukuzama ukwenza isithethe sakho okanye imfundiso yebandla lakho nangona ichasene nezibhalo, ngoko ungaligweba njani ibandla lobuKatolika xa usenza kwaloo nto bayenzayo? Uyaqonda? Konke kulungile. Xana ngoku khawucinge nje, izibhalo azinakusilela, imigaqo bubuxoki indawo yokuqala. Kwaye xa wamkela ihlelo sele unemfundiso engumgaqo, ngokuba yinto eyongeziweyo ayikho esibhalweni, ayikho esibhalweni. Akukho nto ifana nombutho. UYesu akazange athi yanithuma ukuba niye kulo lonke ihlabathi nenze umbutho. Hayi mhlekazi, akukho nto injalo. Ukwenza oku ukugatya izibhalo ezingcwele. Xa oku kwenziwa, yatshintshwa ukusuka kwibandla ngokuzalwa ukuya kwibandla ngomgaqo nemvumonkolo. Hayi ibandla, mandixolise, indawo yokuphumla. Uyazalelwa ebandleni, kodwa uyayijoyina indawo yokuphumla. Asilo bandla lamabhaptizi, ibandla lamawisile, ibandla lePentecost. Yindawo yokuphumla yamabhaptizi, indawo yokuphumla yamapentecost kunye nendawo yokuphumla yamawisile. Uyayijoyina kuzo, awukwazi ukulijoyina ebandleni. Ayikho into enjalo, uyazalelwa kulo. UNikodimo waxelelwa oko, ke uyabona apho ukhoyo. Oh, babe, yiloo nto ndichasene nayo. Hayi ngokuchasene nabantu abakuyo, inkqubo endichasene nayo, kuba abanako omnye wabo badala okanye enye into enye yezo nkonzo ishumayela into ethile esebhayibhileni echasene naloo mfundiso. Laa mkhulu banawo kwela bandla ugxothiwe kanye ngolo hlobo. Ewe mhlekazi, abanye babo bakhohlakele kangangokuba abayi kuvumela imvuselelo ukuba ize kwelinye ibandla ngaphandle kokuba ngomnye wowabo amadoda. Kutheni? Zinjalo. Umntu ngaxesha lithile wayeza kunika umshumayeli kanye apha kweli lizwe, umshumayeli omdala omncinane omi apha ezantsi esitratweni elila ecela inguquko, kwaye siyiza wamkele uKristu uzaliswe ngumoya oyingcwele, lezi nto ezinjalo. Kwaye umntu othile ophuma kumbutho wePentecost weza wanika indoda idola ezandleni zayo, kwaye kwafuneka ukuba ahambe aguquke ngenxa yokuba wakrekretha ngokuchasene nebandla lakhe. Thetha ngeKatolika, injalo loo nto, kwaye uyazi apho ndithetha khona kananjalo okanye eli bandla liyenza nakanjani na. Konke kulungile. Yenzani oku nizichasa izibhalo? Xana ithe yenzeka loo nto, iyatshintshwa ke xa usongeza umgaqo kwaye ujoyine umbutho, uyamkele ngokuzenzekelayo imfundiso yakho yokuqala. Kuba ayikho ngokwesibhalo, ngoko yinto eyongeziweyo, kwaye umgaqo yinto eyongeziweyo. Thatha indawo, ithabatha indawo yokuzalwa xana usamkela ihlelo, wongeze umgaqo. Kulungile. Xana oku kwenziwe, ke iguqulo kwibandla ngokuzalwa ukuya indawo yokuphumla ngomgaqo okanye imvumonkolo. Yabona, ngumgaqo ngokwayo, ingekuko ngokwesibhalo. UYesu akazange athi, hambani niye kulo lonke ihlabathi nize nenze amahlelo, hambani nihlanganise abantu kunye. Wathi, hambani niye kuzenza abafundi. uyakholwa ilonto. Amen. Ke uyabona uphumile ngokupheleleyo. Mamela, jonga up. Masivale kwenye into up. Kubela into ethile ezantsi uqinileyo. Kanye ngelixesha bangaphi abanesichazi magama sesigrike sichazi magama emphatic diaglot esisuka kumbhalo ongqangi omdala wesigrike konke kulungile ifunde fumana nasiphi na isifundiswa ufuna ukusifumana ngena kwithala lencwadi kwaye ufumane sichazi magama sesigrike funda isithilelo 17 kwaye xa ufunda apha iKing James Version apha ithi kwaye oku wandithwala ndikumoya ndabona inkazana ihleli phezu kwerhamnco elithiwe uhambo ngengubo ebomvu igcwele ngamagama onyeliso ngoku yiloo nto eyathethwa yiKing James kodwa ingcacisi yokuqala yathi wandithwala ndikuwo umoya ndabona umfazi ezele ngamagama anyelisayo kukho umahluko omkhulu phakathi amagama onyeliso kunye namagama anyelisayo ngoku qaphela sonke siyaqonda kwaye siyazi ukuba yayilibandla lamaroma elalihleli phezu kweenduli ezisixhenxe kulawula amagunya ehlabathi kwaye lalibizwa ngokuba liyinyukazi kwaye lalingunina wamayinyukazi intoni yintoni iyinyukazi inokuba yindoda imele ukuba ngumfazi ke ukuba ingumfazi imele ukuba ibe libandla wayengunina wamayinyukazi njengokuba wayenjalo wayekhangela qaphela kulo yiyeke ingene izike kulo kwakukho amagama anyelisayo ingaba yintoni ngoku balungiseleli abalapha nakwiteyipu masithuleni yintoni loo magama anyelisayo wisile baptist rhabe luther pentecost nanjalo njalo amagama anyelisayo ngokuba yimibutho obuhenyi kuthixo kanye njengokuba wayenjalo kwaye bona kuloo maqela abantu bathi ngokuba ungumwisile kwaye wenze oku ungumpentecost kwaye kuya kwenza oku ungumrhabe kwaye uya kwenza oku benza yonke into kwikhalenda uyayazi loo nto kwaye yintoni amagama afanele ukufana noKristu kwaye abizwe ngegama lobuKristu kwaye ngamagama anyelisayo ayingomabandla babizwa ngobuxoki ibandla ziindawo zokuphuma ngoku ndiyabona ukuba kutheni ndichasene nombutho hayi abantu inkqubo yombutho ndiyabona igama amagama anyelisayo qaphela iindawo zokuphumla ezibizwa ngobuxoki amabandla icawa yamawisile ibaptist irhabe ipentecost icawa yamaluthere ibandla abazalwana abamanyeneyo ayikho into enjalo loo nto ayisekelwanga ezibhalweni linye kuphela ibandla kwaye awunakulijoyina uyazalelwa kulo umiselwe kwangaphambili kulo umzimba oyintsomi kayesu kristu umzimba oyimfihlelo gxebe kayesu kristu apha emhlabeni ngelizwi libonakalaliswa onyana neentombi zikathixo ababingabo bazonanye kuzo phumani phakathi kwabo watsho he qaphela ngokukhawuleza ngoku andifuni kunidinisa kodwa kuba ndingandinika nje imizuzu embalwa ngoku ndiza kuhamba ngokukhawuleza kangangoko ndinawo kodwa ndifuna ukuba uqiniseke ukuba uyifumene uze ungayiphosi yabona khumbula umama iRoma wafunyanwa kuye ezele ngamagama anyelisayo unina wamayinyukazi koko ukuba bangamayinyukazi liyintoni iyinyukazi yintoni iyinyukazi yinto enye neyinyukazi ngumfazi ophila ngokunganyanisekiyo kwisifungo sakhe somtshato kwaye naliphi na ibandla elibanga ukuba lilibandla likakristu lize likhanyele ilizwi likathixo alinyanisekanga kwisifungo salo somtshato emva koko lirhexeza ngokongeza imfundiso engumgaqo ukuhenyuza kunye nehlabathi kunye nobulumko balo endaweni yokwamkela uKristu namandla ovuko lwakhe ngomoya oyingcwele kwaye ungumama wamahenyukazi enze kwaloo nto inye mbiza musa ukubiza iketile uyanyinyitheka yayazi yabona isithandathu kwenye nesiqingatha seshumi nesibini kwenye abanye baba bantu babaleka nje behlekisa ngamakatolika kwaye bengabento enye nabo wayengunina wobhaptizo lobuxoki emanzini ungunina wobungqina bobuxoki bomoya oyingcwele kwaye ulandela kanye naye ngoku makhe sibona ingaba yinyani leyo mzwana uBrenham yithi tu umzuzwana nje yabona yena ngunina wamagama anyelisayo iindawo zokuphumla abathi abantu bazijoyina baze bazisa ungcikivo baphile nangayiphi na indlela banxibe ezinkutshane abafazi banqothule iinwele baziqabe bacule kwiigwaya batshaye imidiza bathabatha umthendeleko zonke iintlobo zokungcola kwehlabathi kwaye isisikhubekiso kongakholwayo ngaba uTimothy akazange athethe ngawo umoya oyingcwele qaphela yabona yena iRoma ngumama wabo bonke ngabanye yabona wenze kanye kumbutho wakho kanye njengokuba wakwenzayo wafaka imigaqo endaweni yelizwi ngokuba iqela lamadoda liyahlanganisana ndawonye abaveleli noobhishophu nanjalo njalo bathi fanele kube ngolu hlobo kwaye yiloo nto kanye eyenzekayo eRoma kwaye uyazama ukumzalwane wam ongumalusi yamkela ilizwi likaThixo elipheleleyo kwaye angela apho uya kuya khona kanye ngaphandle komnyango ngoku sakubona ukuba uThixo ukuxelele na okanye hayi imizuzu yembalwa yabona konke kulungile yabona ingumama wabo bonke ngokuba waba ngowokuqala ukususa imibhalo yesibhalo kwaye wongeze imigaqo ngokuba wala abaprofeti abathanjisiweyo ababenobomi obungqinelweyo ngelizwi ngenxa yobukrelekrele babo amadoda alumkileyo abalawuli baseroma nanjalo njalo ababebamkele ubukristu kodwa afuna bamkele ngendlela yabo yabona injalo loo nto bayifuna ngendlela yabo uNahamani wayefuna ukuliphelisa iqhenqa lakhe emanzini elizwe lakhe wayengawathandi amanzi anodaka aseyordani kodwa ukuba uthe wahlukana neqhenqa lakhe kwafuneka ukuba ahambe aye phaya eludakeni kanye njengokuba umprofeti wamxelelayo yabona uThixo akahloniphi mntu qaphela wayelihlelo lokuqala khangela kwiintombi zakhe zenze kwaloo nto ini zongeza imvumo nkolo nemigaqo endaweni yelizwi ungandixeleli bonise enye engaphumi kuyo bonise umalusi omnye oya kwamkela inyaniso uze bangakugxoti kuyo ngaphandle kokuba udume kakhulu kunokuba uyazi kufuneka abambelele kuwe ngenxa yodumo lwakho okanye into ethile yonke ilungile ngoku jonga kwisityhilelo ishumi elinesibhozo okwemizuzu nje embalwa umqolo olandelayo kwisahluko esilandelayo emva kokuba isityhilelo ishumi elinesixhenxe sihlolisise kwaye sayibonisa imfihlelo yale nkosazana ibhabhiloni isahluko seshumi elinesixhenxe sesityhilelo sichaza ukuba libandla elihleli phezu kweenduli ezisixhenxe isixeko sasevatican elilawula bonke ookumkani bomhlaba yiloo nto kanye eyiyo noomongameli nabo nanjalo njalo aha ke kodwa ulapho ebambe ubutyebi behlabathi lakhe esandleni sakhe yiloo nto kanye ubani na onako ukulwa naye njalo loo nto sonke siyayazi loo nto kodwa kutheni unokuba ngowento edibene naye ngokuqaphela kwisahluko seshumi elinesibhozo kwakwisahluko esilandelayo emva kokuba imfihlelo yakhe icacisiwe uhlala endlwini kaThixo ngoku apha ngenye imini Zela Blakeman ingaba ulapha ngobusuku Zela wezisa isegumbini eliphaya ngoku undwendwe lwethu lwangecawa iphepha lobukatoliki kwaye iphepha lobukatoliki laliphendula umlungiseleni wathi ingaba uthe mfundisi owenze kwinani lamaroma ngaphaya kwevatican kanye ngaphezulu kwetrone kapopu ubhaliwe kwathiwa Vicarius Filii Dei oko kuthetha ukuba kwidayosisi yamakotolika apho elo linani lerhamncwa le-apokalypse ngokuba wathi ngokuqinisekileyo kunjalo yiyo kanye ichaza amakhulu amathandathu anamashumi amathandathu anesithandathu yiyo kanye kwaye ulawulo lwesithile esiphantsi kobhishophu waseroma layivuma loo nto ukuba iyayenza kodwa nantsi impendulo yabo ihlakaniphile izele bubulumko. Wathi, kodwa uyazi igama lakho ngolwimi oluthile lingaphela into ekwanye. Le ndoda yathi, elam phantse into ekwanye ngolunye ulwimi oluthile. Walibhela yathi, yabona ndiphantse ndibe malunga namakhulu namashumi amathandathu anesithandathu nam. Yathi, kukho amakhulu abo. Yathi, ngalo lonke ixesha kuphakama nantoni na umntu namakhulu amathandathu anamashumi amathandathu anesithandathu. Waye yathi, fundisi, busazi na ukuba kulwimi olunye igama lakho lingaphela umchasi Kristu. Yathi, kutheni ujonga izinto ezinjalo? Jonga ubulumko. Kodwa umoya oyingcwele wazingcono. Qaphela, oko kusenokuba igama lam lisenokuchaza amakhulu amathandathu anamashumi amathandathu anesithandathu, kodwa andifikeleli kuzo zonke ezinye iziqinisekiso. Andihlali phezu kwendulo, andizithethi ezi zinto, andiyorhuluneli. Uyabona, injalo lona ngulowo athetha ngayo. Ke ubulumko bakho behlabathi abufikeleli ntweni, mhlekazi. Njalo loo nto kubukho bomoya oyingcwele. Andizalisekisi yonke into, kodwa uyayenza. Ehleli etempileni kaThixo ezibonisa ukuba unguThixo, kwaye ehleli phezu kweendulu ezisixhenxe. Andihlali kwiindulu ezisixhenxe. Ukuba liphela amakhulu amathandathu namashumi amathandathu anesithandathu, andizalisekisi yonke into, kodwa uyayenza. Yabona, nantso, yabona. Ngoko, thembela nje kumoya oyingcwele. Musa ukuyicingela into yakuyithetha, kuba ayinguwe othethayo, ngubawo. Ngoko ke, ungathini na ubulumko bakho nokuzalwa kwakho okutsha okuvela phezulu, ukuthelekiswa nezi zinto ezilapha emhlabeni, aba bakhafuli abanamandla kuyo, ngokuba bayakwazi konke ukunganyaniseki okuncincine kona. Wayenokuthini na ukuma uMoses xana wayelandela imithetho kaThixo, ukuba alahle intonga yakhe yaze yajika yaba yinyoka, kwaye nako izazi zinyuka zenza kwa into ekwanye. Kodwa uMoses wema esazi ukuba wayelilandele ilizwi likaThixo, yaze inyoka yakhe yazidla zonke ezinye. Yabona, ngoko xana uthe wathobela kwaye wafumana, wayenokuthini xa ebakhokelela kwilizwe ledinga, kwaye kwakukho ulwandle olubomvu lubavingcela, kodwa indlela kaThixo yadlula kanye kulo. Amen. Wathi, yimangxi, kwaye ulubone uzuko lukaThixo. Xana isendleleni yomsebenzi yokulandela ilizwi, yima apho kwaye uyijonge ivuleka. Amen. Ndinamashumi amahlanu anesithathu eminyaka ubudala, bendimkhonza isithuba esimalunga namashumi amathathu anesithathu eminyaka. Ndinqwenela ukuba bendishineshumi lezigidi leminyaka yokumkhonza. Andizange ndimbone esilela okwangoku xana ilizwi lakhe ligciniwe. Njalo lona ngokukhangela ukukhawuleza emva kwesono sakhe, imfihlo zakhe zabhaqwa. Sithe sanako ixesha eladlula kudala, siyayazi. Ngoku kwisahluko esilandelayo, khangela kusityhilela ishumi elinesibhozo. Yanga ndingatyhila kuso umzuzu nje, inokuba yinto entle, ayizukusithatha kuphela imizuzu embalwa nje, kwaye inokuthetha into encinci kuni. Ndiyathemba ukuba iyakwenza. Ngoku siyabona apho kwisahluko seshumi elinesixhenxe, qolo wesihlanu, phezu kwebunzi lakhe kubhalwe igama, imfihlo ibhabheli enkulu, unina wamayinyukazi, isikizi lomhlaba. Kwaye khangela, ndayibona inkazana leyo ibandla inxila ligazi labangcwele naligazi lababulawelwa ukholo bakaYesu. Ndithe ndakuyibona ndamangala ngokumangala okukhulu. Yabona, ukumbona wayeyinto entle kakhulu, kwaye wayengunina wamayinyukazi, inkolo yamayinyukazi, amahlelo kanye loo nto wayenzayo. Yabona, kuba bafaka imigaqo yemfundiso kanye njengokuba wenzayo yena. Ngokukhangela, khangela kwisityhilelo ngoku, eso sisahluko seshumi elinesixhenxe siphela ngomqolo weshumi elinesibhozo. Ngoku khangela, emva kwezi zinto, emva kokuba imfihlelo yakhe yafunyanwa, emva kwezi zinto ndabona isithunywa sezulu sisihla siphuma ezulwini sinegunya elikhulu. Ngoku nanku omnye umthunywa esiza. Sahluko esilandelayo, imfihlelo yakhe yafunyanwa. Ngoku oku ngoku kukufunyanwa kwemfihlakalo yakhe kunye nemfihlakalo yabantwana bakhe. Yabona, siyaqonda ngoku kanye ukuba yintoni eyamenza iyenyukazi, ngokuba wakrekreza ngokuchasene nelizwi likaThixo, kwaye yiloo nto eyamenza umbuto. Wayengenakuhlala elibandla leBhayibhile aze ayamkele loo nto, kwaye kungekho namnye umbuto ongalithabatha lonke ilizwi lalo indlela elibhalwe ngayo ungaze ube libandla leBhayibhile. Kwaye akukho nanye kuyo angaloo ntlela endingazi nanto ngawo. Nam ke apho yabona nje ukuba enze umbuto, into ayenzayo ngesibhalo nangobungqini ufela kanye apho uyawamkela umgaqo wokukhangela nantso into eyenzekayo uThixo wathumela kwesi sahluko seshumi elinesibhozo ingelosi enamandla emva kokuba loo mfihlakalo yaziweyo sisithunywa esinamandla okanye umthunywa jonga apho emva kwezi zinto ndabona isithunywa sezulu sisihla siphuma emazulwini sinegunya elikhulu waze umhlaba wakhanyiselwa bobuqhaqhawuli bakhe saza sakhala ngelizwi elikhulu iBhabheli siphithiphithi enkulu iyawa kwaye iye yaba likhaya leedemoni nentolongo yawo wonke umoya ongcolileyo kunye nentolongo yayo yonke ecocekileyo nezothe iintaka engcolileyo nethiyekileyo kwaye zisele zonke iintlanga ewayinini yomsindo wombulo wayo nookumkani bomhlaba benze umbulo naye nabarhwebi bomhlaba baba zizityebi ngobuninzi bokuphanza kwalo khangela kwamsinya emva kokuba imfihlelo yakhe ityhiliwe ukuba wayengubani na into awayeyiyo nokuba zazingubani na iintombi zakhe imfihlelo ibonakalisiwe ngoko ke uThixo wathumela isithunywa umthunywa ukuba intoni abize kuphunywe phuma umyalezo weyure phumani kuyo bantu bam kuze ningabelani ngezibetho zayo uya kumqalekisa bukela phumani kuyo uThixo wathumela ingelosi enamandla okanye umthunywa kwaye ukukhanya kwakhe kwakungekho ekoneni kwasasazeka phezu komhlaba phumani kuyo intoni yena kunye noodade bakhe nabo and call his people out ukukhanyisa umhlaba kwaye abize abantu bakhe baphume kuyo ngoku niyazi ukuba yinyaniso leyo kwathunyelwa umthunywa esuka ezulwini ukuba abize abantu bakathixo baphume eBhabheli kwaye ukukhanya kwakhe kwakukhanyisa umhlaba umoya oyingcwele omkhulu qaphela iBhayibhile yathi iyintolongo kwaye ubambise iintaka ezithiyekileyo ezingcolileyo hayi amakhozi ngoku hayi 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 amaxhalana iintaka ezingcolileyo ezilizode yiloo nto azivalele kuyo uyintolongo ezele zizo intolongo egcweleyo ngantoni amagama anyelisayo ngokuchasene nesibhalo uTimothi wesibini isithathu wathi umoya oyingcwele uthethe ngemihla yokugqibela baya kumka elukholweni banyamekele oomoya abalahlekisayo kwakhona wathi umoya oyingcwele wathethe uba ngemihla yokugqibela baya kuba ziintlokongqondo beziphakamisile gcwele impiyo makabonge uThixo ungowethu okanye awunalo igama lakho kwincwadi yethu ulahlekile gcwele impiyo ngcolileyo ndiyathemba ukuba ndivisi kabuhlungu ndiyathemba ukuba ndenza kakuhle ezithiyekileyo iintaka ezingcolileyo wazivalela kumbula uThixo ulikhosi wazibiza ngokuba lukhosi wabiza uYakobi ngokuba lukhosi kwaye singamakhozana akhe amen wabiza abaprofeti bakhe amakhosi yaye le ngelosi yehla ukuza kutyhila nokubiza kuphunywe njengomyalezo wam omncinci ukhozi luxhokonxa indlwane yalo olwakhozi luncinane lwalusoloko lulandela esasikhukukazi sidala sijikeleza esibayeni ngalo lonke ixesha sikokoza kodwa lalingenako ukutya laa nto sasinayo intlalontle nabafazi abaziqabileyo inwele ezinqothulweyo nezimfutshane wayengenakuyenza loo nto kodwa lalingazinto ngaphandle kokukokoza kwesi sikhukukazi sidala kodwa ngenye imini umama khozi wamfumana wakhwaza embiza aphume wathi nyana awunguye omnye wabo phuma kuyo wathi mama ndenzeni wathi phaphazela amaphiko akho kwaye uqalise umtsi wokuqala wabetha epalini kanye embindini wombutho wathi nyana uyakufuneka uze phezulwana kunoko okanye andinakwazi ukukubamba kufuneka ufumane iinyawo zakho zisuke emhlabeni uza kumthatha babhabhe wafumanisa ukuba uyakwazi ukubhabha weza kumbiza amkhuphe njalo loo nto kodwa lo mama ibhabheli wayezibambele iqela lenkuku amantshontsho amtyibilizi iqatyiwe iinwele ezinqothulweyo bazibize amakristu wafumana ikheji ezele zizo nina bashumayeli nini epulpitini nibayeke abo bafazi badlule naloo nto ihlazo kuni kwenza ihlelo lenu libe ngaphezulu Thixo uyakuyifuna esandleni sakho. Phuma kuyo. Izimvu zam ziyaliva ilizwi lam. Intolongo yabanezode, abanekratshi, abaqhankqalazi, abathandi beziyolo kunokuba bathande uThixo. Bangathanda ukufana nehlabathi kunokufana noKristu. Xana ubona umfazi enokuziqaba okuninzi, oko kubonisa ukuba kukho nanye into ngaphakathi, ububuxoki ngaphakathi. Injalo kanye loo nto, ukuba umfazi ndakhe ndambona omnye ngenye imini eneenwele eziluhlaza. Injalo loo nto, nazo zonke ezo zinto eziluhlaza zilapho emehlweni abo. Ngo, ukuba wena, ukuba uzange ube neenwele, kwaye ufuna ukunxiba ezithile iinwele, kungalungi kodwa nxiba ezo zikhangeleka njengomntu kwaye ukuba ubungenazo iinzipho kwaphela kwaye ufuna ukufumana iinzipho musa ukuzenza ngathi zixotyulwe kwiimbotyi ezibizwa navy beans fumana iinzipho zokwenene ukuba awunayo nanye yezi zinto kulungile ukuba awunamazinyo zifumanele amazinyo ukuba bayakwenzela wafumana kodwa musani ukuwakhupha amazinyo akho uwanikwe nguThixo ngenxa nje yokuba agoso kancinane kwaye angamazinyo alungileyo uze ufumane amanye musa ukujika ibala leenwele zakho okanye into ethile kwaye ujongeke njengento ephuma eludakeni kwindawo ethile musa ukuba unambala kwaye ufuna ukuzenza ubonakale ngathi unombala othile konke kulungile ndiyacinga kodwa musa ukuzenza ukukhangeleke njengoJezebel njengeshedi kwindawo ethile epeyintwayo kwaye nina abazalwane bamapentekosta niye kabo bafazi bachebe iinwele zabo xa ibhayibhile yathi luzuko lwakhe kwaye ayiqhelekanga nokuba athandaze ngeenwele zakhe ngolo hlobo kanti ke umyeke aye epulpitini ashumayele evangeli acule ekwayaleni afundise isikolo secawe hlazo kuwe kufanele ukuba neentloni ngawe Uthenye ndichasene nombutho, ucinga ukuba ndingakhe ndinyamezele into enjalo, ndiyasazi isizathu sokuba wenze njalo mzalwane. Wazingcono, kodwa ukuba ungafundisa ngokuchasene noko, uya kusiwa kwikomkhulu, kwaye baya kukugxotha. Mbonge uThixo ngenkalipho yakho ukuba uya kuyenza, ilungile loo nto, Thixo uya kukuzukisa. Yathini le ngelosi, phumani kuyo, ewe mhlakazi, le ngelosi yeza emhlabeni. Yeza ukuzisa ukukhanya yazi yakhanyisa ukukhanya kwihlabathi jikelele wayesisithunywa esinamandla kwaye weza kuvakalisa umyalezo kaphumani ebhabhili ingazichukumisi izinto zayo ezingcolileyo inekheji epheleleyo ezele zizo wathi intolongo yazo zonke iintaka ezinezode ehe unentolongo ezele zizo ngoku ibhunga leenkonzo zehlabathi kanye iindawo zokuphumla Ulibambile lonke iqela ngoku bonke bayahlangana waba intolongo kulungile ezele izintaka ezinezothe injalo lona zama ukuthetha nomnye wabo ngexesha elinye yizami kwenkwe balumkile kubulumko behlabathi kodwa abazi ngakumbi ngoThixo njengomvundla angazi ngezihlangu zekhephu injalo lona kuphela yiloto kanye yabona into nje abayaziyo bubulumko obuthile abanokuthi babubeke oku baze benze oku ya phakathi phaya kodwa xa kufikelela ekumazini yena wabanjwa ekhejini yakhe nemigaqo yakhe amabandla amaprotestanti aqala ngokufanayo abaziintombi zabo abangela oku ngokukhanyela ilizwi likaThixo yiloo nto ayenzayo uyalikhanyela ilizwi kwaye xana wamkela enye into endaweni yelizwi uyalikhanyela ngokwakho kwaye xana uthe wangenelela kwenye yazo usalikhanyele ilizwi uThixo akakufuni ngolo hlobo akukho ndawo yaso yesibhalo qaphela Le ingelosi yokukhanya. Kumbula, ingelosi yokugqibela. Ingelosi kwisigaba sebandla ukuya eLaodike.
It's the lady or see a messenger.
Kumthunywa waseLaodike lo. Ungokugqibela. Ngokuba kwa eso sahluko silandelayo, sahluko seshumele nethoba, esingumthakazi ozayo. Aye oku esibhalweni, ingelosi yokugqibela eze kuzisa ukukhanya phambi kokuza komthakazi ukuya kuhlangana noKristu, yayisisigaba sebandla laseLaodike ngoko. Wayeyintoni umthunywa wesigaba sebandla laseLaodike ebabizela ngaphandle eBhabheli? Khangela. Amabandla abanjwe ekhejini yakhe kunye naye kunye nemigaqo yakhe ekhanyela ilizwi kwaye samkela imigaqo le yingelosi yokukhanya kwibandla laseLaodike elithe lamala uKristu nelizwi lakhe ngenxa yemigaqo bambeka ngaphandle kwaye wema emnyango enkqonkqoza ezama ukungena. Uyabona, isigaba sebandla sasimalile uKristu kwaye uKristu ulilizwi kwaye sasilalile lona kwaye yena wayengaphandle ekuphela kwesigaba sebandla esinaso sikaKristu engaphandle enkqonkqoza ezama ukungena kwaye lo myalezo walengelosi umthunywa ovela kuThixo wawuvakalisa umyalezo wakhe emhlabeni.
Come out of the organization.
Ukuphumani eBhabhili, phumani kwimibuto. Umoya oyingcwele namhlanje ukubonakalaliswa komoya oyingcwele. Yilaa ngelosi izama ukubabuyisela abantu elizwini. Kuba umoya oyingcwele uyakungqinela ilizwi kuphela. Awunakungqinela imigaqo. Akukho bumi kuyo. Yena bubumi. Qaphela. Sigaba sebandla laseLaodike sasimkhanyele, samala kwaye sambeka ngaphandle. Qaphela, le ngelosi sisithunywa sokugqibela phambi kokuza kukaKristu kwisahluko se-19 sesithileyo. Ilizwi lomthunywa ukuba siyaqaphela xa sasikhupha ilizwi laso emhlabeni kwabakho izwi eliphinda lavakala ezulwini. Umqolo wesine ukuba ufuna ukuyifunda kulungile. Umqolo wesine sahluko se-19 esi sithunywa emhlabeni sasisondele kakhulu kuThixo de xana sathetha emhlabeni uThixo waphinda kwaloo nto inye iphuma ezulwini. Yeyiphi loo nguqulelo yomqolo wesine? Ingaba ithetha ntoni? Ilizwi likaThixo lithetha kubantu bakhe babemiselwe ngenxa engaphambili lisithi phumani kuyo nje kanye into elaliyiyo ilizwi. Kunabantu bonke phandle phaya kuyo yonke iBhabheli, phumani kuyo kuze ningadlelani nayo ngezono zayo. Ewe mhlekazi, phumani kuloo migaqo nemvumonkolo niye kwilizwi elenziwe umoya nobomi. Amen. Qaphela isahluko se-19 sesilandelayo emva kwezi zinto. Ngaba uqaphela apha isahluko se-19 emva kwezi zinto. Qaphela intoni? Emva kwantoni? Emva komyalezo kaphumani kuyo. Emva kwezi zinto qaphela ukukhwaza kwabangcwele bomthakazi nomyeni besiya kumtshato wemvana. Sisondele kangakanani ke ngoko umntakwethu? Yintoni ubizo lokugqibela? Phumani eBhabheli. Ngoku bazalwane bam, naso isizathu sokuba ndiyichase. Ayihambisani nezibhalo. Kwinto engaqhelekanga kungqiniwe ukuba bubuxoki. UThixo akakho kuyo, akazange abekho, akasayi kubakho. Ngoku anditsho ukuba kukho bantu kule mibuto, kulapho ibandla lalibunjwe khona, kodwa okoko uhlala kuloo nkqubo uyinxalenye yayo. Ukuba ndihlala eUnited States ndingummelika, okoko nje ndingummi okanye ilungu lale United States ndiyinxalenye yayo. Ukuba ndiya eJamani kwaye ndiyabukhanyela ubulungu bam apha okanye ubomi bam, thatha ubumi eJamani. Andisingommelika, ndingumJamani. Kwaye ukuba ndiya eJapan okanye naphi na eRussia, ndiba ngummi walapho. Kwaye xa ujoyina kunye nenkqubo kwaye ube ngummi waloo nkqubo, ubonisa into oyiyo. Kwaye kule mihla yokugqibela uThixo ubiza abantu babaphume kuyo. iBhayibhile yatsho njalo phumani kuyo ukuze ningadlelani naye ndonamkela musani ukuzichukumisa izinto zakhe ezingcolileyo yabona yakunamkela kwaye niyakuba ngoonyana neentombi kum kwaye mna ndiyakuba nguthixo kuni yabona naso isizathu sokuba ndithethe ukuchasene necawa indawo yokuphumla andikwazi ukuyibiza ibandla linye kuphela ibandla lelo libandla lomzimba kakristu kodwa ezi ndawo zokuphumla zibizwa ngokuba ibandla ibhayibhile yami ndixelela ukuba bangamagama anyelisayo onke yonke imibutho banyelisa ntoni ukunyelisa ku ngokuchaseneyo okanye thetha ngokuchaseneyo xa uthixo esithi yiza uzalwe kwaye bathi yiza ujoyina yabona xa ubhaptizo lomoya luthatyathelwa indawo ngobuxolo ngesonka kwibandla lamakatolika ukuxhawula isandla kwibandla lamaprotestanti kunye nemizwa kwibandla lamapentekosta endaweni yokuba umntu kakristu angene nayo yonke laa ndlu yepiramidi besinayo ngenye imini yongeza elukholweni lwakho isidima nanjalo njalo konke oku kupetros okuqala upetros wesibini ndiyakholwa sahluko sokuqala apho yongeza khona elukholweni lwenu zonke ezi zinto ubuthixo nobunyulu nobungcwele nayo yonke into emva koko uyatywinwa ngomoya oyingcwele kodwa kufana nje nomntu abantu bathi banayo le nto xa bengenayo kuba bafundiswe ngokuxokileyo amawisile afumana imvakalelo engaqhelekanga ayeqhele ukwenza kwaye angcangcazele kancinane okanye mdaniso ekumoya amapentekosta bathetha ngeelwimi okanye wenze into ngokweemvakalelo ndiyazikholelwa ezo zinto ngokuqinisekileyo kodwa ezo zinto ngaphandle kwezi ezinye azilunganga njengoko benditshilwe ngenye imini kufana nepikoko okanye intaka emnyama ezama ukufaka iintsiba zepikoko kuyo okanye ixhalanga elizama ukusebenzisa iintsiba zehobe zange zikhule apho wazityhalela kuye ngokwakhe batyaliwe bangamahlelo kodwa xa uthixo efaka nantoni na apho yeyendala uzenza uthi ndijoyine ibandla phezolo ndisakwazi ukuhamba andisakwazi ukusela andinakuyenza le nto ndijoyine ibandla yabona uzama ukufaka iintsiba zepikoko kwisidumbu sakho sekuxhalana njalo loo nto yabona umele uzalwe ngokutsha umele kukwamkela ukristu kwaye xana uthe wamkela ukristu awukwazi ukumamkela ukristu ngaphandle kokwamkela ilizwi lakhe ngokuba yena ulilizwi kwaye xa unokumila ukuhlonela uthixo uze ukukhanyele oku ngoko ndiyamangaliswa yabona kwaye usenokuba ngowa wonke umbutho ofuna ukuba nawo kwaye ube nokumila ukuhlonela uthixo ube ungekabi nawo ngoko nako zihlobo nantso ke yonke into thixwanisikelele thixwanincede anditsho oku ukuba ndahluke ndiyazicacisa ezintsuku zokuphelisa imfazwe andisayini isivumelwano soxolo kunye nani balungiseleli hayi tu ndicinga ukuba nimele ukuza kusayina nam hayi kunye nam kodwa kunye nothixo ilizwi injalo lona thetha ukuthethwa ibhayibhile ndithethe ngendlela eyithetha ngayo ngokuba ibhayibhile ithi ngubani na uyakuthabatha okanye ongeze kwenye kwaye uyabona umbutho awuhambisani nezibhalo kwaye xa ufumana umgaqo wokuqala unokubuyela emva kuba uwela umgca kanye apho xa ubuyela kukuzalwa okutsha ngoko yakuhamba uye kungena esibhalweni kwaye ungena kwihlelo bathi ndiyazi asikholelwa kule oobhishopu bethu kwiicawe zethu bafundisa ukuba singomnye wawona amabandla amadala asifundisi andikhathali nokuba abafundisi ntoni na ukuba ibhayibhile iyayifundisa umoya oyingcwele ukuwe uya kuzondla ngelizwi akunamsebenzi nokuba indoda ichubeke kangakanani na kwaye inokuzama kangakanani na ukuyicacisa imke banokucacisa imke umntu ongakholwayo kubukho bukathixo angayithabatha ibhayibhile amcacise uthixo kude nawe ke ngoko akukho mntu unelungelo lokushumayela ivangeli ngaphandle kokuba ube njengomoses phaya emva kwezo ntlabathi zingcwele apho wayemi nothixo yedwa ade umntu azalwe ngokutsha aze eme apho ubuso ngobuso nothixo kwaye azi akukho mntu ungakholwayo akukho psychology akukho kucacisa akukho sifundiswa ehlabathini sinokukususa oko kuwe wawuphaya xa isenzeka ewe mhlekazi uyayazi into eyenzekayo emva koko uthi ndafumana olo hlobo lwamava kwaye ndafumana umoya kum kwaye ukuba iyalikhanyela ilizwi nangayiphi na indlela ufumene umoya ongalunganga. Uthi, andikwazi ukuya kwizinto ezinje, ndiyazi kodwa ibandla lethu, aha, kukho umoya ongalunganga. Nalo uphawu lwakho lokuzazisa. Kayini, uPauline. Ewe mhlekazi, uEva wathandabuza nje ilizwi elinye elincinane. Ayikuko konke wakuthethayo uThixo, ilizwi elinye elincinane. Kwaye yabangela yonke intliziyo ebuhlungu nentliziyo eyaphukayo nokufa nesono namadabi nayo yonke enye into. Lonke ingcwaba, yonke inqwelo yezigulane yakhe yakhala, sonke isibhedlele sakhelwa abagula. Ukuthandabuza kwakhe okuncinane kwelinye elincinane ilizwi likaThixo kwabangela konke oku. Kwaye wakhutshelwa ngaphandle xa oku kwakungasayi kufuneka kwenzeka. Uza kungena njani uthandabuza ilizwi elinye ngayo? Uthi, ndiyazi ithetha okuya, kodwa yona uthetha kanye okuya. Ngoku khangela, uThixo umelwe kukugweba ihlabathi ngento ethile. Awunako ukuba nomgwebo ngaphandleni kuqala ube nomthetho. Kufuneka kubekho into, kufuneka waphule into ukuze ugwetywe, yabona? Kwaye ke akunakubakho isigwebo ngokuchanekileyo ngaphandle kwesohlwayo. Ngoku yabona, awunakuba nomthetho edolophini othi intlawulo yeedola ezintlanu ngokugqitha isibane esibomvu. Uze umthetho olandelayo uthi hayi angakhululeka, yabona? Awunakuyenza loo nto. Ngoku akunakubakho imithetho emibini ekhoyo ngexesha elinye. Kwaye mnye umthetho, mnye uThixo, inye incwadi, mnye uKristu kuko konke. Lunye ukholo, linye ithemba kuko konke. Leyo yiBhayibhile, uKristu. Qaphela ngoku, ukuba kuya kubakho into eyongezelelweyo koku, kufuneka yongezwe ngumntu. Akunakuba ngaphezu. Kwaye ukuba uThixo uya kuligweba ihlabathi ngebandla, njengokuba iKatolika isitsho, ngoko leliphi ibandla lobuKatolika yakuligweba ngalo? Kukho amaninzi awo. Kukho enye yaseRoma, enye yaseGrike, kwaye kukho zonke iintlobo ezahlukeneyo. Leliphi ibandla lobuKatolika yakuligweba ngalo? Okanye mhlawumbi uyakuligweba ngamaLutere ke ngoko, kwaye mhlawumbi uyakuligweba ngamaRhabe, yabona? Uza kwenza ntoni? Akayi kuligweba ngecawe, uyakuligweba ngelizwi lakhe ke ngoko. Akazange yabona, akunakuligcina iqela labantu njengoko umbono wodade ngobunye busuku. Umoya oyingcwele wathululekela ngaphakathi, yangena kanye kuloo bhokisi ngokuqinisekileyo. Akukho nto ibamba okuya, ngumntu isiqu, kunikelwa kukucoca ibandla kodwa alinakuwubamba, akukho mbutho unokuwubamba. Kuko konke anakuyenza loo nto. Unayo yonke into phaya kwaye awukwazi ukuyenza. Umbutho awukwazi ukuyenza, kodwa ngumntu ngamnye onomoya oyingcwele. Ngoku qaphela, ngoku ukuba uThixo uza kuligweba ihlabathi ngelizwi lakhe, ngoko ngokuqinisekileyo ulijongile waligcina likwimeko, okanye ukuba okonke kukonakala, uza kuzisa njani umgwebo? Yabona, ifanele ukuba yinto, kwaye akazange athi nabani na ngebandla. Wathi nabani na oya kususa ilizwi elinye kule okanye ongeze igama elinye kuyo, kwangokunjalo iya kukhupha isabelo sakhe encwadini yobomi. Ke kum nguThixo ilizwi lakhe nomgwebo. Ngoku ukuba ndiyaligweba ndamkele ilizwi kwaye ndibone ukuba uKristu wandifela, ngoku ke ndiyakucela ubomi bakhe ukuba bungene kwaye bundikhokele. Kwaye ukuba ubomi bakhe bulilizwi kwaye walibhala ilizwi, kungathini na ubomi bakhe ukuba kum ndibe mna ndibanga ukuba ndinomoya oyingcwele kwaye ndongeze imigaqo endaweni yelizwi? Ayinakusebenza nje. Ndingathini ukongeza ihlelo xa echasene nalo waze wayiqondakaliswa kwaye wayibonisa kwimbali ukuba ngalo lonke ixesha besenza ihlelo bayafa ngokwasemoyeni? Bakhula amalungu ngokuqinisekileyo, injalo lona. Bakhulisa amalungu kodwa ngokomoya abayi ndawo. Ndibonise, ndixelele embhalini ukuba kukhe kwakho na ibandla emva kokuba libe ngumbutho lafela kanye apho umoya oyingcwele walishiya. Akusekho bimangaliso nemiqondiso kwaye laya nje ngqo kwisiphithiphithi. Yiloo nto kanye eyenzekayo kwiinkonzo zethu zePentecost, benza kanye oko umama wabo wakwenzayo ekuqalekeni. Baphuma abantu abawalayo amahlelo. Ngoku abanye benu bazalwane baphulaphule le teyipu, abanye benu madoda amadala, niyazi ukuba kwiminyaka eyadlulayo, kumashumi amane, amashumi amahlanu neminyaka eyadlulayo, ukuba babethethe nawe malunga nombutho ngewawuthe kukunyelisa, kodwa namhlanje ukwinto obucinga ukuba iyanyelisa. Nina abafazi banqothula inwele zenu niqabe ubuso benu, umama wenu wayechasene nalonto, lo wawulungileyo ulungileyo ungcwele wePentecost omdala. Kwenzeke ntoni kuwe? UPaulos wathi, nibaleke kakuhle, nithintelwe yintoni? Yabona, emva phaya awukhululekile kulaa nto, kodwa wawufuna ukufana nabanye. Kanye into eyathethwa nguSamuel. Israyeli wayenokumkani kwaye yayinguThixo lowo, kwaye bathi, Samuel, uyaluphala, senzele ukumkani. Sifuna ukufana nehlabathi liphela. Sifuna ukufana nezinye izizwe. Sifuna ukumkani oza kusisa emfazweni. Sifuna ukumkani onokusilwela amadabi ethu. Kwaye zange kumkholise uSamuel oko. Wathi, ndakhe ndathatha nto kuni, ndakhe ndathatha imali yenu, ndakhe ndacela inkomo okanye nantoni na kuni, ndakhe ndacela nantoni na kuni, bathi hayi, awuzange usicele nto. Okanye athi, ndakhe ndathetha nantoni na kuni egameni lenkosi engakhange yenzeke. Ngaba oko kunjalo? Wathi, ngoko sanukumamkela la kumkani, kuba oko kuya kuthetha isiphithiphithi kuni. Ngoko ndifuna ukunibuza into ethile, mnquba kaBrenham. Nilungisela ukuba nibe ngumnquba omkhulu ngoku. Ndikakhe ndingabikho ixeshana, ndingaya ndaweni ithile. Kunzima ukuchaza ukuba iya kundibizela phi na inkosi. Mhlawumbi ndimke embonisweni, mhlawumbi ukubuyela entsimini, mhlawumbi isenokundibizela entlango. Andazi ukuba iya kundibizela phi na ade afike uYesu. Ndifuna ukunibuza into. Ndakhe ndanicela nto? Ndakhe ndangqiba imali kuni? Ndakhe ndanixelela into na kumawaka ezinto endinixelele zona egameni lenkosi? Kodwa izange yenzeke. Ngoko ningaze nijoyine umbutho, ichasene nelizwi likaThixo. Phumani kuwo ukuba ukuwo, kwaye uzahlule wamkele ilizwi lenkosi. Asithobeni iintloko zethu. Thixo omkhulu wabaprofeti, Thixo kaAbraham, kaIsake nokaIsrayeli, yongeza isidima, Nkosi, kulo myalezo mncinane unqunqiweyo ubusentliziyweni yam ixesha elide ukuya kubazalwana bam. Abaninzi kwaba balapha phandle, Nkosi, banembono engalunganga ngam. Bacinga ukuba ndifuna ukwahluka. Bacinga ukuba ndizama ukuba ngowazi konke. Baxelele abantu ukuba ndiyabakhohlisa abantu, ingakumbi kwimiba enjengobhaptizo lwamanzi egameni lenkosi uYesu naphezu kwembewu yenyoka, iyenyukazi elikhulu, nakwezininzi zezo teyipu ziphumileyo zingenanto kuphela inyaniso engakrexezwanga. Kwaye ndababuza, abanye benu beze kwaye bandibonise apho ndona khona okanye ukungakholwa okanye ukutolika gwenxa ilizwi. Kwaye akukho namnye uvelileyo. Ndiyakuthandaza, bawo, wenze la madoda azi ukuba aphosa ilixa. Baza kulinda bashiye lixesha kakhulu ukuba baqapheli. Banga wonke umntu. Kosi, ndiqinisekile ngoku, intliziyo yam ibinokwaphuka ukuba esi sibhalo besingeyonyani kum xana wathi, bonke andinike bona ubawo baya kuza, izimvu zam ziyaliva ilizwi lam. Ngoko, Nkosi, ndiyaqikelela ukuba ubukumkani ngenene bunjengokuba watshoyo. Ndiyazi ukuba bunjalo. Ufana nomntu owathi abatha umnatha waya elwandle waphosa umnatha wada watsala zonke iintlobo. Kwakukho ngokungathandabuzekiyo iintlanzi ezitya okufileyo, kwakukho amafutha, izigcawu zamanzi, iinyoka, yonke into eyabanjwa ngumnatha wevangeli. Kodwa ekugqibeleni, ngokukhawuleza, i-crawfish yabuyela emanzini kwakhona, ufutho lwemka, yafutha inyoka yabuyela emngxunyeni wodaka. Njengenja emhlanzweni wayo, okanye ihagu emgxophozweni wayo, kodwa bekukho intlanzi yenene apho, Nkosi. Kwaye ndinentuthuzelo yokwazi ukuba kwaphambi kokuba umnatha uba wele, babezintlanzi ngelo xesha bazalwa intlanzi ezimisele kwangaphambili kwaye ke unjalo nomnatha wevangeli ophumela ukuya kubambisa kwimvuselelo uyabazi abangabakho nye kuphela into endinokuxanduva layo bawo ngokokwazi kwam ukuhlala ngokunyanisekileyo kwelizwi nguwe owenza isigqibo sokuba yeyiphi na eyeyiphi kwaye ndiyazi ukuba akukho ngaphezu kokuba ufudo lunokuba yintlanzi yomlamo unokuthi umntu okanye umntu oneendlebe ezingevayo kwivangeli angaze ayiqonde inyaniso kuba ubawo ukubonile kwangaphambili oku kwaye wena uthembisile ukuba bonke akunika bona bayakuza bawo osezulwini ndiyakuthandaza ukuba wonke umntu owuvayo lo myalezo mncinci ukuba ukukhanya ekushunyayelwe kubo kunye nentsingiselo endinayo entliziyweni yam ngokubhekiselele kummelwane wam abantu owabafelayo kwaye amadoda amanye awo phaya phandle nkosi njengakwiqela likakhora amadoda enene baqhutywa ngobuxoki bephethe isiqhumiselo esingcwele esandleni sabo kodwa batshabalala ngokuba abazange basivumele ukuba singene kunye nabo isiqhumiso somlilo unyana kaRoma eli azare kwafuneka ayiqokelele benzela ibhanile isibingelelo ngezo nqayi ukuba ibe likhaka lokubonisa nokuba ibe sisikhumbuzo saloo nto yoyikekayo kuba uKora wazama ukwenza iqela lombutho ngokuchasene nomthunywa kaThixo makube lee kuthi Nkosi wanga umoya oyingcwele angasoloko esikhusela siyakubulela Nkosi ngokuba ibandla lethu elincinane le ndawo incinane ingcwele kwiminyaka emininzi eyadlulayo kumashumi amathathu iminyaka evisayo ndaguqa echibini apha elizele lukhula nokufuma kwaye sanikezela lo mhlaba kuwe esi sakhiwo sincinane kwaye ngaphaya kulaa kona yomnquba ulele laa mbono oko kwenzeka ngokuchanekileyo usephaya abayi kuyidilisa Nkosi baya kuyenza nje iyaguga kwaye baya kuyigcina ngokubeka enye phezu kwayo Thixo nikeza ukuba le vangeli yegolide ishicilelwe emaphepheni apha yanga ayinakuze ilishiye elibandla lincinane ade uKristu afike langa lonke ilungu lomzimba kaKristu bangene apha bevela kwisizwe sonke nakwihlabathi jikelele wanga ngamnye kubo angamkela ukukhanya ivangeli aze ahambe kuyo ngoko aze amkele uKristu kwaye yanga ingaba inyani kangangokuba amazwi akhe angenzeka imisebenzi endiyenzayo mna baya kuyenza nabo lowo uwevayo amazwi am akholwe kulowo wandithumayo unobomi obungunaphakade kwaye xana ubomi obungunaphakade bungena bazalwa ukusuka phezulu kwaye imisebenzi evela kuThixo iyazibonakalisa ngokuba isekwabubomi obunye obabukuye ayinakwenza enye into ke bawo yenza eli bandla lingaze liphumlise isiphelo salo sanaphakade phezu kwemizwa phezu kombutho phezu kwayo nantoni na engaphantsi kukakristu ngokwakhe ephila kubo engqinela ilizwi lakhe ngabo nedinga lakhe kwanga ukusuka kwoyena mntwana mncinci apha ngokuhlwanje kude kube ngoyena mntu mdala angawafumana la mava kwaye yanga yonke indoda okanye umfazi inkwenkwe okanye intombazana oyivayo le teyibhu kwanga kungaba njalo kubo Nkosi kwaye ubanike ukuqonda ukuba ndizama kuphela ukubalumkisa kwaye ndibize baphume kuba le yure isemva kwexesha kunokuba sicinga aye sibona iBhabheli unina oliyenyukazi nazo zonke iintombi zayo eziyenyuzayo zihlanganisana ndawonye Thixo siyaqonda ukuba isibhalo sithi umdizi ophuma entsimini yengqolowo uya kubothwa kuqala ube zizithungu baye babopha izithungu bezibiza ngamagama anyelisayo angabhekiselelanga kubo ngenene ayibhekiselelanga kwibandla kananjalo ziindawo zokuphumla hayi amabandla linye kuphela kuwo bawo kwaye lelo walifelayo kwaye ndiyathandaza bawo njengokuba sibabona bonke ngoku bebotshelwa umlilo we-atom kungekudala ndiyathandaza Nkosi ukuba uvumele ingqolowa ihluthe kwaye ibe nzima siphe oko Nkosi kanga singakhula kwaye sikhanyise ukukhanya kwaye sifane noYesu ukuba andenzi izinto wathe uThixo wafuna ukuba ndizenze ngoko andinabomi kum. Kodwa ukuba uThixo uyathetha abonise ubomi bakhe, ngoko oko kuyazithethela. Siphe oko, Nkosi, ndiwunikela kuwe lo myalezo, nokuba uwujonge wona uze uzise amashumi amawaka, Nkosi. Okanye bonke abantwana bakho abamiselwa ngenxa engaphambili kwivangeli, kuYesu Kristu olilizwi, egameni lakhe ndiyathandaza. Amen.
Salvation on Calvary Street. I'm going to ask the question.
Ndiza kubuza umbuzo. Bangaphi ngomhlwa nje kwaba baphulaphuli babonakalayo apha bale nkonzo inkulu yabantu okanye indlu yabantu gxebe kule ndawo yonqulo abakholelwa ngentliziyo yabo yonke, ubomi bakho buhambelana nemfuno wena kaThixo kunye neBhayibhile, kwaye uyakholelwa ukuba ngokujonga ubomi bakho kwaye ubona indlela umoya ohamba ngayo kuwe ukuba ukholelwa lonke ilizwi ngendlela elibhalwe ngayo kwaye uligcine, uyalikholwa. Thixo akusikeleyo, wangangahlala ewugcina umoya wakhe phezu kwenu. Kwaye kumhlobo wam okwiteyipu, ndinqwenela ukuba ubunokukhangela apha kwesi sihlwele ngokuhlwanje. Ndiyaqikelela ubuncinane 90% eepesenti abantu abaphakamise izandla zabo kuba bayakholelwa kwaye bajonga iBhayibhile. Hayi okuthethwa libandla, okuthethwa iBhayibhile. Hayi okuthethwa indawo yokuphumla, oko kuthethwa iBhayibhile. Kwaye babona ubomi bukaKristu bubonakala kuyo. Uyazi kwimihla yakudala ngaphambi kokuba babe nezinyibilikisi. Umnyibilikisi wegolide wayeqhele ukuyikhanda egolide ngehamile. Ndicinga ukuba nivile ngayo ngaphambi kokuba iye kumnyibilikisi. Babeyibetha kwaye igolide yeyona nto inzima, inzima kunelothe. Kwaye ke ndenze ukukhangela okuncinci kwaye unokuthatha kwintlabathi kwindawo ehlambekileyo entlango. Kwaye uhlikihle isandla sakho phezu kwentlabathi kwaye ke uvuthele ngolo hlobo luze uthule nayo yonke into iya kuphaphazela imke amatye. Kodwa igolide inzima kangangokuba ilala apho kwaye xa uchola laa golide iqengqeleke kukungcola okuninzi de yafumbelana okuninzi kwaye ukutyhubela iminyaka yeentabamlilo njengoko yaqokelelana yafumana udongwe na yonke into imampara yentsimbi nezinye izinto ezixutywe nayo. Umkhandi ubevamise ukuthatha esi sinyamfu segolide aze asibethe aze asiguqule kwaye asikhane aze asiguqule wada wayibetha yonke intlenge kuyo. Kwaye uyazi ukuba wazi njani ukuba wayeyikhuphe yonke intlenge, wayenokubona umfanekiso wakhe ubonakala kuyo. Kwaye yiloo ndlela uThixo alenza ngayo ibandla, ubetha wonke umgaqo, lonke ihlelo, wonke umgaqo owenziwe ngumntu ade abone ubomi bakhe bubonakala kuwe. Ukuba andiyenzi imisebenzi kabawo wam, musani ukukholwa ndim, yabona. Ukuba oko kujoliswe kwibandla, ubomi obabukuKristu abubonakali kuwe, musa ukumangxina. Ukuba awunamonde, isidima, zonke ezi zinto nokuzeyisa kunye kunye nezinto kunye nobuThixo nothando lobuzalwane nazo zonke ezi zinto zifunekayo kuni, nokuba wenze ntoni na, akunamsebenzi nokuba ukhwaze kangakanani na, mangaphi na amabandla athe wawajoyina, zingaphi iintsiba oziqhoboshele kuwe aziyenzi. Linda de ngenene ngokusuka entliziyweni yakho ube nokuxolela, de entliziyweni yakho ube nothando lobuzalwane. Nokuba batsale isandla sendevu kwelinye icala, ungajika esinye isidlele ngobumnandi, yabona. De ezo zidima akunamsebenzi nokuba bathini na kuwe. Xana babeka idlavu ebusweni bakho, bambetha entloko bathi, ngoku bandixelela ukuba ungumprofeti, ngoku bakhupha idlavu kuye, kwaye omnye wabo ephethe intonga wathi, Kubani phakathi kwethu okubethileyo wena? Profeta, usixelele ngenye indlela. Siyakukholwa wena ukuba ungumprofeti. Akazange awuvule umlomo wakhe. Kana usiva umprofeti ephakama, unazo zonke impendulo kubo bonke ubuqhetsebe onokuthi buvelise. Khumbula, akangumprofeti. Namhlanje ufuneka bazi yonke into xa uya kuba nezinyo elibuhlungu kwaye xa uya kuba nesiso esibuhlungu nayo yonke enye into kwaye bakuxelele konke malunga naloo nto. Oku akusiyo imvelo kaThixo wethu. Khangela abaprofeti, khangela uYesu, khangela kuPawulos. Xa wayenokubetha indoda imfameke aze avumele umkhando wobhedu amkhuphele ngaphandle kwelizwe, qikelela ukuba uphelelwe ngamandla akhe okubetha ngobumfama. UYesu owayenokuvusa abafileyo ukanti wathi ijoni elinxilileyo lamtshicela ebusweni laze lamphoka, laze lamtsikela, laze lamdlathula iindevu ebusweni bakhe kwaye lambetha entloko ebhijelwe ngezidlakadlaka lathi, "Profeta, usixelele ukuba ngubani na okubethileyo?" Akawuvula umlomo wakhe. Sukubukela bonke aba basebenzi bamaqhinga, kodwa khumbula bayathetha kuphela. Idola yomgunyathi ithetha kuphela ukuba kukho eyenyani ndaweni ithile. Xana ubona lo mbutho izinto zikhula kwaye ziphumelela njengoko watshoyo, ubuqili buya kuphumelela esandleni sakho, khumbula nje kukho ibandla likaThixo elincinane ndaweni ithile. Ngenene lizaliswe ngumoya oyingcwele wenene elinyuka ileli. Musa ukujonga kumbutho omkhulu. Liliphi ibandla elikhulu ekuthethwa ngalo eBhayibhileni kunesigaba sebandla lase-Efes? Kwaye xana uPawulos wayecanda kunxweme olungasentla lwase-Efes esiza kweli bandla, kwakukho amadoda alishumi elinesibini kulo. Injalo loo nto. Kwaye bonke babe ngabantu abalungileyo, bakhwaza kwaye benexesha elimnani, kodwa babe ngekawamkeli umoya oyingcwele. UPawulos wathi, "Andikawufumani umoya oyingcwele ukusukela oko nakholo." Wathi, "Ngokuba besingazi ukuba kukho umoya oyingcwele." Wathi, "Ngoko nabhaptizwa njani ke ukuba ayikhange yenze mahluko?" Wathini kwelo bandla phaya? Bathi, "Sele sibhaptizwe yenye yeyona ndoda ibalaseleyo yakha yema emhlabeni, uYohane umbhaptizi, owabhaptiza iNkosi yethu. Ingaba olo bhaptizo alilunganga ngokwaneleyo?" Wathi, "Hayi mhlekazi, nimele kukuba nibhaptizwe kwakhona, kuba ubukumkani butyiniwe kuyona ntoni na eyenye." Bathe ke bakukuva oko, wathi, "UYohane wabhaptizela enguqukweni kuphela, hayi ukwenzela uxolelo lwezono, esithi kholwani kuye lowo uzayo, oko kukuthi kuYesu." Kwaye bathi bakukuva oko, baphinda babhaptizwa egameni likaYesu Kristu. Injalo loo nto. Ngokuchanekileyo balandela isibhalo. Uyazi, ekunikezelweni ngale ntsasa uMoses walandela umfuziselo awawubonayo ezulwini, waza wamisa intente ukuze imele oko. Xana uSolomon wakha itempile, yena wenza ntoni? Walandela umfuziselo awathi uMoses ngentente, egcina isibhalo emgcini. Kwaye xana uThixo esiza etempileni yakhe ngemihla yokugqibela, le tempile umoya oyingcwele undilungiselele umzimba. Umoya oyingcwele wehla ngomhla wePentecost. Umyalezo wawusithi, "Guqukani nonke ngabanye nize nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu ukuze nixolelwe izono, kwaye niyakwamkela isipho somoya oyingcwele, kuba idinga likuni nakubantwana benu nakwabo bakude nakwabo baninzi esukuba iNkosi uThixo wethu iya kubabiza." Ukuba ufuna ukubiza umlungiseleli wakho ngogqirha, uGqirha Simon Peter wabhala ummiselo. Ummiselo ngunaphakade, yiloo nto ephilisa abagulayo. Vumela abanye baba bathengisi bamachiza bomgunyathi bazame ngehlelo ukuyigcwalisa ngenye indlela. Naso isizathu sokuba befumene, uyazi ukuba awuyongezi. Wongeza kakhulu kummiselo, unga ityhefu eninzi, usenokusibulala isigulane sakho. Ukuba awufake ngokwaneleyo kuyo wena, hayi eyeyeza. Ukuba awenzi njalo, ayizukusenzela nto ilungileyo isigulane sakho. Ugqirha wakho uyayazi indlela yokubhala ummiselo. Aye uKristu, umoya oyingcwele, ungumbhali wommiselo, kwaye wawubhala. Musa ukongeza kulo okanye ukulisusa kulo. Thabatha nje iyeza ngendlela eliyiyo, lunyango lwazo zonke izifo. Thixo anisikelele. Niyamthanda. Amen.
I love you. I call hey first love me and first just my salvation on ground.
Ngoku ngeli lixa siyingqumzelayo. Oh, jika uqhawule isandla nommelwane wakho apho. Oh, ungumhambi ngezonqulo naye odlulayo. Iza kule passage ewe Nkosi tsalwane wam. Masicule ngoku. Masithobeni intloko zethu, sivale amehlo ethu, siphakamisele izandla zethu namazwi ethu kuThixo ngoku, njengokuba ndininikela kumalusi. Siyavuya ukuba nani apha. Asilohlelo, asinamthetho koko luthando, asinamgaqo koko uKristu, asinancwadi koko iBhayibhile. Akukho bulungu, ubudlelwane nje ngegazi likaYesu Kristu elisihlambululayo kuko konke ukungakholwa. Kulungile, sonke kunye ngoku. Thixwani sikelele, buyani nize nisityelele kwakhona. Ulungile, Malusi, ulungile. Thixwa kusikelele.